Blog Talk Radio.
Mbivugezwa n'ingabo kwa ngango tokera kwa gahindura kiri muri ganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Ihuriro nyarwanda nyamigabo nyamamare bose yaganye intwaro yacu ni demokrasi iganye vitano tutapangura nimusho twigobo turitera vuba niduteze igitugu n'ubwitanize
nibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabago zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho.
Ihuriro nyarwanda nyamigabo nyamamare bose yaganje intwaro yacu ni Ijane vitano tutavangura Nimusho tibobo tulitera kuba Nizuke zigitubu nukita njibe
Maburu kieri munga vifuga Ketura andrumu choku chinyi nguro Kuba kumucho kuro herana Duebri wense kwishira kizana Mase kuba chire kubi yonge Muri demokrasi vira machenda
Mamare hose iraganje Umaru ya tuni demokrasi Ijane vitano utavangura Nimusho tibobotu itera kuba Nizuke zigitugu nukita njize
Umona rguwa tuni nyabu tatu Nasu gatu tutarete gatwa Uzaruba na mona mananiza Na magamo neko tuzuzanya
Mamare hose iraganje Umaru ya tuni demokrasi Ijane vitano utavangura Nimusho tibobotu itera kuba Nizuke zigitugu nukita njize
Dufite vyinshi duhuriyeho Turi muri nkuta zidutandukanya Yose amenye ko nunda babara Tubabazane na mbere kirimo Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokrasi
Ihuriro nyarwanda nyamigabo nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokrasi ijane vitano tutavangura nimusho tibobo tulitera kuba niduteze igitugu nukitanize
rukiba singinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro
ihuriro nyarwanda nyamigabo nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni Ijane vitano tutavangura Nimusho tibobo tulitera kuba Niduteze igitugu nukitanize
Ndi Rusarikana makuza zisobitse inkeragutabara ya Kanyandekwe Ndi Rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi ku cyumweru ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Inyange muri studio za Radio Itahuka wabateguriye iki kiganiro akabagiye no kukibagezaho abakunzi ba Radio Itahuka rero muri iki kiganiro turi bwibande ku ngingo eshatu nyamukuru z'ingenzi twihuse mu kiganiro kitari buze kuba kirekire cyane aho turi burebere hamwe mu manza zo muri Banyahe uko byifashe uko bikomeje kugenda twari twabirebye twakomejeho no kubireba twanabivuzeho rwose uko byifashe nuko biri bikomeza kugenda twarabirebye uko abaturage batumiwe bari barareze umujyi wa Kigali uko batumiwe urubanza rwabo ukuntu rwarutangiye kugenda ariko twaje kureba uburyo abaturage babujijwe hepfo na ruguru ukuntu bose bagiye babayora babajyana kubafunga bituma twibaza tuti ibi bintu nibiki kubera iki urubanza bari kurutwara gutya kubera iki aba bantu aho kugira ngo babareke bagende bajye kuburana bari kubafata ahubwo babashinja ibyaha ibyaha ariko bihimbano, ibyaha bihimbano, nta cyaha kigeze gifashe kigeze kigira uwo gifata, ahubwo twaketse yuko ari uburyo bwo kugira ngo baburizemo urwo rubanza rutazabaho ahari wenda, cyangwa no kugira ngo abaturage batazabasha kubona ibyabo byerekeranye n'ingurane z'ubutaka bwabo. Noneho rero akaba ari hantu twari turi kwibaza tutese urubanza rwazarangira gute, byazagenda bite, icyizere koko twagira ni ikihe cyizere byaduha niba koko urubanza ruzakorwa neza. Turabireba mu magambo arambuye. Ingingo ya kabiri turi burebe noneho kuri ya nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza yagombaga kuzabera mu Rwanda itakibaye ku nshuro ya kabiri, barabivuze ku nshuro ya kabiri, ariko bakaba bavuga impamvu nyamukuru yuko ngo ari ukubera COVID-19 ngo itumye bihagarara. Ariko se koko yaba ariyo? Ese kubera iki agatsiko kagize ubwoba cyangwa n'isoni simbizo? Uretse yuko isoni kuvuga ko agatsiko kagira isoni byo byaba ari ukwibeshya, hari turibaza impamvu agatsiko katabivuzeho, katinze kubivuga, kakabivuga nyuma yuko sekretariya y'uriya muryango ari imaze kubivuga. Biraterwa n'iki? Hari impamvu kizishe inyuma. Ingingo ya gatatu turi burebere aho kaga azaza i Paris ejo bundi ku itariki ya 17/18 mu nama izahuza ibihugu biterwa inkunga by'umuryango wa Afrika. Aho ngaho ariko kaga ngo akaba azahura n'abahoze ari abakuru bamwe mu bakuru b'abasirikare b'Abafaransa bari bari mu Rwanda mu myaka hagati ya 1994, ngo bakaba bazagirana ibiganiro. Bazaganira kuki, ku byerekeye iki, n'ibiganiro bizagana hehe, bizerekeza kuki, ibyo byose turi bubyibazeho kandi turi bunabirambure muri iki kiganiro mwateguriwe kandi muri bugezweho nanjye Chantal Nyange. Ariko mbere yuko tujye mu idonido ryo muri iki kiganiro, nagira ngo mpe abatumirwa turi bufatanye muri iki kiganiro barimo Bwana Maître Ignace Rusagara. Niba ari kutwumva, ijambo ni ryawe, usuhuze abakunzi ba Hadita Huka.
Ndagushimiye Madame Chantal, ndanagusuhuje kandi nsuhuza n'abo mufatanyije iki kiganiro. Nagira ngo rero muri uyu mwanya mwiza Madame Chantal mu nyakiriye muri studio za Radita Huka, nanone mbonereho umwanya mbere na mbere wo gusuhuza abayoboke b'ihuriro nyarwanda Rwanda National Congress, aho baherereye hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko by'umwihariko abari mu gihugu mu Rwanda. Nsuhuze kandi n'abakunzi b'ihuriro nyarwanda, nsuhuze abanyarwanda bose muri rusange, aho bari ku isi hose n'abari mu Rwanda, ariko nanone by'umwihariko abashishikajwe n'uru rugamba rwo gutsinsura agatsiko gatsikamiye abanyarwanda. Nkaba ntekereza rero Madame Chantal ko muri uyu mwanya mutoya tugiye kumarana turibuze kugirana ikiganiro, kandi ntekereza ko kiribuze kubarengera akamaro. Murakoze.
Murakoze cyane Bwana Maître Ignace Rusagara. Nabanagira ngo mpe n'ijambo Bwana Patrick Wariraye nawe asuhuze abakunzi ba Hadita Huka.
Murakoze cyane Madame Chantal Nyange, muranyumva neza?
Yego, ndabumva neza Patrick.
Murakoze cyane, ndagira ngo mbasuhuze kandi bashimire ko mwananumiye muri iki kiganiro. Ndagira ngo nsuhuze kandi mugenzi wanjye Maître Rusagara, kandi nsuhuze abanyarwanda bose, cyane cyane abanyarwanda bahagurutse bakaza bagafatanya n'abandi myururo nyarwanda RNC, kugira ngo tushakire igisubizo ibibazo by'u Rwanda mu by'ukuri, turebe uburyo twashyiraho ubutegetsi bukorera abanyarwanda. Kandi ndasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye ubu ngubu n'abazadukurikira mu minsi izaza. Murakoze, nize ko twagiye ikiganiro cyiza.
Murakoze Bwana Patrick Uwariraye. Nagira ngo nanone n'introduise Bwana Mushimiye Jean-Pierre ni buri kutwumva nawe ikaze muri iki kiganiro usuhuze abakunzi ba haditahuka.
Urakoze cyane Chantal, ndagusuhuza ndasuhuza na Serge mufatanyije ku buhanga bw'ibyuma, ngasuhuza Maître Ignace Rusagara na Patrick Wariraye tugiye guhurira muri iki kiganiro, ndasuhuza n'abandi bose turiza gufatanya muri iki kiganiro abagikurikira live n'abazagikurikira ubutaha, kandi ndasuhuza muri rusange abakunzi baraditahuka n'abayoboke bihuriro nyarwanda hirya no hino ku isi, cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda. Muri make rero nkaba mbashimiye, numva turagira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Murakoze cyane bwana Mushimiye Jean-Pierre kuri introduction uduhaye ikaze. Ikaze mwese rero muri iki kiganiro, aho tugiye kwibanda kuri ingingo ya mbere muri kiriya kibazo cyo muri Banyahe. Iki kibazo cyo muri Banyahe ni ikibazo kimaze iminsi. Ikibazo kimaze iminsi myinshi, tumba kigiye kumara imyaka hari igeze nko kuri 5, 4 cyangwa 5 niba ntibeshye, muze kunkosora. Ariko ndumva bimaze kurambirana. Ndumva bimaze kurambirana pe, kubera yuko byatangiye ari bitoya bitoratoza, abantu baratangira barababarira, abantu baratangira rwose bashaka abantu bavuga bati reka dutangire tubarise imitungo yacu turebe ukuntu niba ari ukutwimura ukuntu bazatwenda niza ubundi tukaba twava ahantu tukagenda tukajya bakaduha amafaranga. Tukayakoresha icyo dushaka, hari limite wenda twashaka tukava no muri icyo gihugu tukagenda tukajya ahandi tukazajya tugenda ahandi tukiinstara aho ngaho tukazaba ahandi, ariko ubutaka bwa gakondo yacu bagize icyo baduha, kandi hari ahantu n'ubundi ni ahantu hagiye kera. Ubwo ngo iyo ntangiye kuvuga ngo kera, ndavuga wenda reka mvuga wenda mbere ya 1994, hari ahantu n'ahantu rwose wasangaga hatuwe wenda n'umuntu umwe cyangwa babiri, ntabwo hari hatuwe bimeze kuri. Abantu rero bagiye bahagura bagenda bagura gake gakeya, ubundi barubaka baratura, ndetse abantu rwose usanga bari bahafite n'amazu meza cyane, amazu akomeye. Ariko ejo bundi rwose mu minsi mikeya umujyi wa Kigali cyane tu mujyi wa Kigali se ni iki, ni agatsiko byose umujyi wa Kigali agatsiko kose karaje nyine ngo hari umucungamari ngo ushaka ngo gufata aho hantu. Ariko igiteye inkeke y'igiteye ubwoba ni uko ntashaka kuhafata, kandi agashaka kuhafata gratuitoma, ashaka kuhafata mu buryo butanyuze mu mategeko. We yumva ko agomba kuza agasenyera abaturage bahari bagiye babasha kuhagura, ndetse hari n'abavuga bati ahantu twaravukiye, aha hantu twarahakuriye, ahantu twahageze hashize igihe kinini cyane twarahakuriye, none turanahasaziye, tuhafite abuzukuru, tuhafite n'abuzukuru za hantu, none ngo nituhave? Bati kuhava ntitubyanze, kandi koko birumvikana. Niba hari ibikorwa byahagenewe birumvikana, abaturage bo ntago banze kuhava, ariko niba bahingurane ubutaka bwabo babuhe ikibukwiriye gihwanye nacyo, noneho umwe abaturage bigendere bajye gushaka ahandi hantu baba. Ikibazo rero kirimo cy'ingutu n'uwo mushoramari nyine wigize icyo ntazi ikintu cy'Imana cyangwa hari igishitani aba ariko mvuga mwashyira kuri myuti, harimo umuntu uri kuvugira muri mikro, niba mwashyira kuri myuti murakoze. Noneho rero uwo muntu nyine araza yigira ikimana yigira cyangwa igishitani ku buryo abantu babasenyeye, induru ziravuga ku manywa y'ihangu, abantu barirukanswa, abantu babura aho bajya, abantu babura aho bakwirwa, bahura aho bakwira rwose ku buryo byabayobeye neza. Turege n'imiryango yabo n'abana babo babura aho bajya, babura uko babigenza, barabasenyera rwose ku manywa y'ihangu. Kugera ahantu wicara ukavuga utariko iki gihugu n'abakiyoboye n'abantu n'amashitani ni ni biza byaje kwimbura abanyarwanda abantu nibiki basakana igiki bifuriza umunyarwanda ni heheza kuko bifuriza umunyarwanda niki kiza bifuriza umunyarwanda umunyarwanda aragana hehe twakunze rero kubyibaza tubyibazaho byinshi kureba ukuntu izi manzo zitangiye noneho abantu nabo barabyabonye bayobeye bararega bari kubwo mvuga bareze nabo si bose kubera yuko harimo bamwe ngo bagiye bahanga utuntu tw'utuzu tw'udushambrete ngo bakaba ari two bashakaga nyine ngo bose ngo abantu bose bafate bamwe hari abemeye hari bakeya hari ngo bemeye gufata utwo dushambrete none abandi batirekada muratwubakira kubera iki nimuduhe ingurane zingana n'ibyacu twebwe turashaka kwiyubakira ntabwo dushaka ko mutwubakira rero hakaba harimo bamwe nyine umubare w'abakeya bari babashije kurega bihize hamwe reka mvuge ko ari ukwishyira hamwe bararega bamaze gutanga ikirego none w'urubanza mu gihe rwagombye gutangira mu mizi uwo munsi wo kwitaba abaturage bose ugiye kwitaba bakamuyora ugiye kwitaba bakamuyora ugiye kwitaba bakamuyora bagatangira bakamushinja ibyaha ntaza ahantu bivuye ari kugambanira igihugu ari guteza umwuka mubi mu gihugu ari gutanga imaje mbi y'igihugu ibyo byaha byabo rero murabizi nyine ibyo byaha by'agatsiko bagira gutya bagahimbahimbira buri muntu uwo ari we wese ntazi iyo bivuye ariko rero ni agatereranzamba kubera yuko aho umuntu agira gutya akakwambura utwawe akakwambura ubutaka bwawe bigaragara isi yose noneho ahubwo yanarangiza ati urapfa nudapfa urafungwa ariko ibyawe ntabyo uzabona akaba ariho ahantu rero nibazaga nti ese izi manza zitangiye gutya ni garanti byaduha yuko ari imanza zizakorwa neza mu buryo bwiza ku buryo bizakorwa neza umuturage akazavuga ati urubanza rwanjye ruraciwe ibyo nifuzaga ni ibingibi barabimpaye bigenze mu mahoro binyuze mu mahoro byose birangiye mu mucyo njyewe ntacyo mbonaho nta cyizere bimpa ngo mbe navugane uyu muturage wareze uyu muturage baje dambure bakamusenyera ubundi kugira ngo bamuvane mu bye bagombye kumuha ingurane yibye kagenda noneho afite ahajya yariteguye ariko bataje utabyutse wenda ujya gukora ngo nugarukuze usange umuryango bawushyize hanze bagusenyeye bakubise hasi byose cyangwa gusange bari barakubwira ngo isenyere wowe ubwawe hari umuturage rwose umwavuze ati njyewe nabonye imbaraga zo kubaka ariko imbaraga zo gusenya ntabwo nabishobora muzisenyere muzakora ibyo mushaka kuko ukavuga uti nk'umuntu mu buzima bwe bwose uba warakoze umuzima ashaka kwiyubaka noneho yagera ansertenaje bati senya se okay narubatse icyo gihe nari mfite imbaraga noneho naringeze byari ukugira ngo ntuze nicari wanjye nabanje kubaka icyo gihe nari nyiri umusore mfite imbaraga noneho mbe ntuje mvuga nti mfite iwanjye narubatse none baraje ngo nanone shyiramo imbaraga wongere usenye noneho nibaza nti ariko aba bantu n'abantu n'abadayimoni baje basigaye bategeka u Rwanda baje baruhinduye ikintu ntazi ibintu n'ibisimba se byaje kugira ngo bizajye bifata abanyarwanda bugwate bibarye bibonkemo amaraso ubundi bibarangiza bibitse bashyire hariya ni ikintu giteye ubwoba abanyarwandakazi aka gatsiko karabarangiza ibi bintu rero niyo mpamvu navuze nti twari twarabiganiriye yo kuri Hadita Huka mu biganiro byinshi byagiye biba precedemment ariko nta muntu w'umunyamategeko twari twarabashije kubona kugira ngo nawe aduhe umucyo kuri iki kibazo atubwire uko abyumva anadusesengurire atubwire uko abona ibintu kuri we byazarangira uko abona amategeko yo muri kariya gatsiko buri wese arabizi yuko byanditse neza rwose itegeko nshinga ryanditse neza n'ayandi mategeko yose yanditse ngo bagendera ku yo mu mwijima bagendera ku mategeko yo mu mwijima yabo ayanditseho abara yo kugaragaza yuko byanditse ariko ibikorwa n'ibindi n'ibiyurebye mu bikorwaho n'agaterera nzamba biteye isoni biteye ikimwaro ku isi yose ngikintera gahinda nuko batanabibona yuko baba biha hari ibintu bavuga ni ukwihamenyo ya rubanda cyangwa kwisebya ubizi ni nayo mpamvu navuze nti aka gatsiko rwose dore n'icyo gisiga cy'urwara rurerure kimennye nda agatsiko karimo karihamba ko karihamba ubwa ko konyine kari kwicukurira imva kagomba kwihambamo ni ibintu bigaragarira buri wese rwose aka karengane rero k'umunyarwanda akomeze kugirirwa kazarangira ryari bizakomeza gutya kugeza ryari banyarwanda banyarwanda kazi ni mwebwe bo kugira ngo mwirwaneho Maître Rusagara nagira ngo nguhe ijambo rwose udusobanurire kuri iyi ngingo aya mategeko bashyira hariya muri za vitrine ariko ibikorwa bikaba ibindi nagira ngo tubwire uko ubona kuri urubanza bariya abantu bareze umujyi wa Kigali ukubona ruzagenda kubera yuko mu mitangirire bitangiye nabi nge nta kizere mbona nta n'ikizere mfitiye kariya gatsiko yuko uru rubanza rushobora kuzagenda neza abantu bagahabwa ingurane zabo dukurikije n'ukuntu byagiye bigenda ukuntu bavanywe mu byabo basenyewe bakabirukansa ahantu hose dukurikiweje n'ukuntu bitangiye kandi bikaba bitangiye nabi nge nta kizere mfite wenda uratubwira uko ubyumva uratubwira nk'uko ubibona uko byagombye kugenda mu mategeko bwana Maître Rusagara ijambo ni ryawe
urakoze madame Chantal umikaze ntago nari namenye abatumirwa bari mu kiganiro muri kumwe uyu munsi ariko reka mboneraho umwanya wo kubavuga mu mazina Patrick na Comrade Mushimiye ndabasuhuje cyane wenda nababwire ko kuri uyu mugoroba binteye akanyamuneza n'ishema kuba mpuriye muri mu kiganiro namwe uyu mugoroba Comrade Mushimiye na Patrick nanone kandi Madame Chantal na nari nibagiye gato ndagiye nkoresha iyo mwanya nanone nkwifurize umunsi mwiza w'abamama nubwo bishoboka ko aho uherereye uwo munsi ushobora kuba watangiye ariko uwo munsi ndawukwifurije kandi mboneho n'umwanya wo kwifuriza abamama bose bari mu ihuriro nyarwanda Congress mbifurize umunsi mwiza w'abamama
ndagushimiye bwana Maître Rusagara mbo aho ndi nibyo koko ntabwo twebwe uragera ubundi mu Bufaransa umunsi la fête des mères va y fêta la dernière pardon mbabarire icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatanu iyo bidahuye na Pentecôte la plupart du temps wari dusanga Pentecôte iba ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatanu iyo bihuye na Pentecôte rero iyo Pentecôte ibaye kuri icyo cyumweru barabisunika noneho uwo munsi ukaba ku cyumweru cya mbere ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa gatandatu ndabashimiye rero hari aho uwo munsi wabaye uyu munsi bizajya bikomeza bigenda mbona nabonye kunahoze ndi kubireba ku isi yose ntabwo ari itariki imwe specifique ngo bavuge bati uyu munsi ni umunsi w'abamama uyu munsi ni c'est la fête des mères donc ubwo ngubwo aho ugize nanjye j'en profite mubifurize nifurize n'abandi ba mama bari bo mu ihuriro bose fête des mères umunsi mwiza mwese ku babyeyi babyaye mwese ndawubifurije nk'uko nanjye hari ababinyifurije murakoze Maître Rusagara
urakoze madame
bwana Nyase nta Maître Rusagara ntabwo turi kukumva
buriya kugira ngo umunyamategeko wenda naganire ikibazo runaka kiganire mu rwego rw'amategeko nuko wenda cyaganirwa mu rwego rw'amategeko mu gihe bigaragara ko ikibazo gihari ari ikibazo cy'uko abantu batumva neza icyitegeko rishatse kuvuga, hakaba hari nk'impaka kuri icyo ngicyo impaka zihari ku itegeko. Ariko muri ka yaba bavandimwe bacu bakibira ba Ngondo bakunda kwita abanyahe, ntabwo ari ikibazo cyo kureba amategeko arimo kubahirizwa nabi cyangwa ntabwo yubahirizwa cyangwa barayajyaho impaka ko birimo bidakorwa, ko bashaka kubahiriza itegeko ariko barimo kubikora uko bidakwiriye, ntabwo ariko bimeze, ahubwo ni ikibazo cy'akarengane gusa. Ibyo rero akenshi bikaba bigoranye kuba twaza kubiganira mu rwego rw'amategeko, ahubwo turabiganira mu bundi buryo. Kandi nabwo Madame Chantal ntekereza ko biribuze gutanga umucyo kuri iki kibazo gihari. Icyo cyose cy'abaturage ba Kibiraro na Kangondo kimaze iminsi, ntekereza ko n'abaturage n'abantu benshi baragikurikiye barakizi. Ni ikibazo cy'abantu nyine bakurwa mu mutungo wabo bakagenda, bikavugwa ko hari umushoramari. Ikintu cyo kwibaza rero hano cya mbere abantu bakwiye kwibaza badakwiye no guca ku ruhande, ni ukwibaza uwo mushoramari uwo ari we. Nicyo kibazo cya mbere. Noneho abantu bakanareba kuri iki kibazo cy'akarengane barimo bakorerwa. Noneho umuntu akareba n'iriya nzira yiyambajwe y'inkiko ko hari ikizatanga, noneho tukaza gusoza mu bundi buryo. Icya mbere mu buryo butomoye mbivuge kandi nshize amanga, ni uko uwo bita ko ari umushoramari ushaka hari ahantu ni Perezida Kagame Paul. Birasanzwe biramenyerewe ko Perezida Kagame ari umucuruzi koko, yaranabyemeye. Ariko no mu buryo acuruzamo n'uburyo akora ubucuruzi bwe, bikaba atari uburyo bwo gucuruza nk'uko ubucuruzi bukwiye kuba bugenda, habeho kompetanse, habeho cyangwa konkiranse, abantu bakonkire nawe ajye mu bandi acuruze neza. Ahubwo yitwaza uriya mwanya nyine arimo w'ubuperezida, noneho agacuruza kandi ngo noneho ubwo ku gucuruza kwe kukaba ari ku ngufu wari utegeka, ntawe bacuruzanya nawe. So niwe mushoramari ukomeye bavuga ushaka gutwara hari ahantu, ngira ngo twabiganiriyeho nanavuze n'ukuntu bimeze, n'ikigamijwe n'icyo bashaka gukora hariya, nuko ari Paul Kagame niwe mushoramari. Abaturage ba Kangondo rero bahuye n'akaga, ariko ndagira ngo nibutse abantu badukurikiye ko atari bo ba mbere bahuye n'akaga, atari bo ba mbere bibwe bitwaje gushora imari, bitwaje umushoramari, kandi uwo mushoramari ari Kagame. Ndatanga ingero nyinshi, byagiye biba ahantu henshi Chantal, byagiye biba ahantu henshi. Hari abantu basenyewe haruguru ya Iniraki, abo ngabo ntacyo bigeze babona. Hari abantu niba muzi ahantu Kigali Convention Center yubatse hariya, hari ahantu naho baraje bavuga ko Bill Gates ngo ahashaka, abeshya abantu ngo ni Bill Gates ngo arimo ku expropriate bakuramo abantu gutyo, ariko mu by'ukuri ni uko ari Kagame yari yahakunze arahatwara, kandi n'ibyo yahakoreye nabyo biragaragara. Rero ibyo ni ibisanzwe, icyo gihe mbereho batangaga n'ingurane byarashobokaga, ariko wiya giti mu jisho nyine ni umuntu ukunda utuntu. Madame Chantal ngo hari urugero, buriya Kagame ngira ngo abantu ntabwo bamuzi. Kagame ashobora kukwica kuziza ibintu bitari n'ibintu bikomeye cyane, donc ashobora kukuziza nka sentire, ni urugero ngo he urugero rwa sentire, ukaba wambaye sentire nziza akayifuza, cyangwa se ko wamwambaranye sentire nziza akaba yayikuziza. So iyo yabengutse ikintu cyawe rero, iyo yabengutse ikintu cyawe ubuhuye na kaga, abenshi barazibukira bakabyihorera. Ariko aho abaturage ba Kangondo bahuriye na kaga bahuye na kaga ko atari ukubenguka ikintu cyoroheje ahubwo ari nko kubenguka ubuzima bw'abantu buriya gufata abantu aho batuye ariho batuye ariho abantu bafite utuzu tubi shirira minerivara ariho abantu bateza amaramuko ukabenguka icyo kintu buriya ni nk'aho ubushaka ubuzima bw'uwo muntu ari abaturage rero niko kaga bahuye nabo nuko Kagame yabengutse imitungo yabo hari ahantu bahabenguka kandi mu by'ukuri nta handi hantu bishingikirije nabo ndatekereza mwibuka Kagame avuga uburyo yagayaga abategetsi be barimo izo nzego za gisirikare n'abaminisitiri uburyo batarimo kwihutisha gukura bari abantu ku mbaraga aho yavugaga ati ahubwo murabagirira neza ati mu bindi bihugu nubwo atavugaga ibyo ari byo nta n'ahandi bibusigiye mu Rwanda ati ahandi ho barabasenya ati ya modoka isenya iyorera rimwe n'abo bantu bose igataba ikajugunya buriya rero ko ari nko gutanga gwa hedi kugira ngo bajugunye abo bantu ko ari nko kubatera ubwoba kugira ngo bave mu bubona vuba ku mukuru w'igihugu yavuze ibyo ngibyo rero Madame Chantal nkaba ngira ngo nkubwire mu magambo makeya ko iriya nzira biyambaje y'inkiko ntacyo izatanga kuko umushoramari uvugwa ni Kagame umushoramari utegeka byose nyiri wabengutse buriya butaka ni Kagame abo bapolisi baza kubafata ni aba Kagame iyo ribi bakurikirana n'abashinjacyaha ni aba Kagame inkiko ni iza Kagame ubwo rero bikaba bidashoboka ko hari umuntu n'umwe ushobora kurenganura abo bantu cyokora nkaba navuga ko iriya nzira ari nziza bakomeze bayijyemo bakomeze bateshe umutwe bakomeze bate umutwe igihe nikigera bazabitsindwamo ariko igihe nikigera uburenganzira bwabo bazabubona aha rero Madame Chantal biri ubona byo kubafunga biriya bintu ubona byo kuvuga ngo barazana umuhuza ni ibintu bidafite aho bihuriye n'ibiba bigomba gukorwa mu gihe mu by'ukuri koko habayeho ikintu cyo kuba habaho expropriation mu rwego rw'amategeko mbere na mbere nagira ngo nkubwire ko umutungo w'umuntu aba ari ntavogerwa niko itegeko nshinga ribiteganya ariko kuko Kagame we asumba ayo mategeko yose n'iryo tegeko nshinga riri munsi ye we yemerewe kuba yavogera uwo mutungo ni muri urwo rwego rero umutungo wabo wavogerewe n'umuntu uri hejuru y'itegeko nshinga udakozwa n'ibyo ngibyo amategeko abateganya icya kabiri rero kuba bavuga iyo habayeho expropriation ibaho mu gihe abo bantu aho hantu hagiye gukorerwa igikorwa cy'inyungu rusange kugeza uyu munsi siko bimeze ahubwo ibishaka kuhakorerwa ni business bwite za Kagame ubwo rero icya nkaba nakubwira ni nta mpamvu y'uko hari kubaho expropriation aho hantu ariko nanone reka twemere ko tutireke ibeho ni nacyo bari abaturage bavuga ko bakeneye ingurane kandi ikwiriye niko amategeko abiteganya abo baturage baranabyemera ko bayishaka ariko kuko uwita umujoramari ashaka kwambura n'umujura ashaka kurya ibiriho n'ibitariho ashaka kurya akaribwa n'akataribwa we ntago ashaka gutanga ingurane ikwiriye ahubwo arashaka gukora isikorokeri agaha abantu ibintu bidakwiriye ayo mazu mwumva babaha kudushamburete n'uduke aho nigeze kumva umuminisitiri niba uko ari we avuga ko bazajya bajya ibihe kuryama abana bakaryama amasaha amwe bakabyuka bakicara n'ababyeyi bakaza kujya kuryama havuzwe ibintu byinshi ari ahantu biteye n'agahinda bisuzuguje umunyarwanda iyo ubwari yumvikana ko atari ingurane ikwiriye izo tentative zo kuba kwesikoroka zarabaye abo bashoboye kwesikoroka byarakunze abandi barabyanze ubu rero abantu niba bari mu rukiko biratangaje kumva ko Libo iza kubafunga ariko ntibinatangaje ko ni Kagame nyine ugiye kubafunga kuyo Libo ni nabo bapolisi naba Kagame nubwo ati mubafunge icyakabaye kiba niba Kagame yumva cyangwa se ubutegetsi bwumva bwaratanze ingurane ikwiye nk'uko amategeko abiteganya abagomba kuyihabwa bakababona idakwiriye nibareke bajye mu rukiko urukiko ruzafata icyemezo ko ingurane ikwiriye cyangwa idakwiriye nzi ku rukiko ruzavuga ko abantu batsinzwe ariko se ko banabize na Kagame akabazi ko izo nkeko arize kuki banarenga bakabafunga bakita hanze babaretse bakajya mu rukiko bakagaragaza ukuri kwabo niba Kagame yumva yarabahaye ingurane ikwiriye kwa zatsinda ubundi arashaka iki aba bantu rero muri rwa rubanza hakaba hazagaragarira ukuri nubwo bazatsingwa ariko ukuri bazaba bamaze kugaragaza icyo bazagaragaza bazabagaragaje ko barengana ko n'ingurane barimo bahabwa ari ingurane idakwiriye icyo gisebo rero kikazajya kuri Kagame kuko niwe ushaka buriya butaka kandi vuba natangira kubukoreramo ibikorwa bye muzabibona ko uwo bitaga umushoramari mukuru ari Kagame nk'uko no hariya hari convention center nayo bavuga ko ari aha Bill Gates ariko ntabwo Kigali convention center na Radisson Blu ntabwo ari bya Bill Gates ubwo rero Madame Chantal nkabongera nkubwire ko mu by'ukuri icyo kintu ari ikintu kigaragaza mu buryo budashidikanywa uko abantu bibwe bakaba ikintu cy'ubuhuza barimo kikaba ari icyo kugira ngo baproteje sura ya Kagame kikaba ari icyo kugira ngo bapfukirane uko kuri ntikujye hanze mu rukiko baragira ngo habeho ikintu cy'ubwumvikane noneho urubanza ruhagarare rukurweho Kagame noneho ababibye nta umusakurije kubiba arabizi ko yabibye arabizi ko abaturage babizi ko arimo kubiba ahubwo icyo yifuza nuko bidasakuza bikajya hanze n'icyo ngicyo nuko nkukurira muntu ateye maze rero Madame Chantal anavuga ko ni akaga nyine igihugu cyageze kuyoborwa n'umuntu ufite inzara nibyo Kagame yabaye washonje nk'abandi basore bose atabona ifunguro rikwiriye atabona icyo kwambara mu buzima bubabaje ariko ubungubu uko ameze ntago yahinduye yarahindutse ntabwo ashobora kubura icyo arya ariho neza agenda mu ndege abana be biga neza na buri kintu ntago rero yakwambura umuturage uburara umuturage wigisha umwana we muri 9 years umuturage utagira n'ingorofani kandi Kagame we atunze amadege ngo yumve ko yakwambura umusore n'ishyano u Rwanda rwagushije kuba rufite umuperezida uteye nka gutyo ntago njya nemera ibintu by'ubuhanuzi njyewe cyangwa by'ubupfumu ariko ndabisoma bigatambuka ngira ngo Madame Chantal na bagenzi bacu turi kumwe mu kiganiro bose bumvise ibintu bya Magayane uriya witwa Magayane yigeze kuvuga mu bintu njye nemera numva yavuze ni ukuntu yise Kagame Rwabujendi rurya ntiruhage uriya mugabo nubwo wamuha iki nubwo wamuha ibyo ku isi yose ntago ashobora guhaga kiriya kintu rero Magayane yavuze njye Magayane simuzi ni ukubisoma gusa ariko ni ikintu kinshushanyiriza neza neza Kagame uwo ari we so rero Madame Chantal niba ntagutwaye umwanya unyemerere nkunda gusoma ibitabo bitandukanye ariko bimwe mu byo nsoma njya nsoma na Bibiliya so hari ikintu ntekereza kuri bino bintu by'abaturage bo muri Banyahe na Kagame ibyo arimo abakora naje gusoma isomo rimwe muri Bibiliya numva narisangiza abantu nkanarisorezaho niba umwanya ugihari Madame Chantal
ndabumva neza bwana Maître Rusagara mbere yuko udusangiza iryo jambo ryo muri Bibiliya wari utubwiye njyewe hari akantu gatoya nagira ngo nkwibarize njyewe njye ruriya Rwanda rwa kaga njyewe ntarwo nzi waruhereye ahantu uri kutubwira uti yabayeho nk'abandi basore bose yabayeho
asa nabi hari bya tabashije kubona cyangwa se wenda akabibona bimuguye utariko noneho aho ageze yabonye byose afite igihugu arayoboye arambe dushobora kuvuga yuko atuje atunganiwe abana bariga kwashaka barakora ibyashaka imitungo yarabonye yaragwije ne kaga aragura amadege arirwa azenguruka isi yose uko bwije nuko bukeye me ni igiki kimutera niho hantu ngeraho nkibaza nariko se ni kamere ni iki kintu kimutera umururumba reka mbyite umururu reka nkoreshe ijambo umururumba mumbabarire wenda simbizi nimba ari ijambo wenda risebetse simbizi ariko uwo mururumba wo kumva asha abona akantu yabona ku kantu ubwo ngubwo ati akantu kagomba kuba kanjye kandi uyu ngomba kugafata kandi ako kantu gatwara gahatituma nkagatwara nkakiha kakaba kanjye kubirika afite byose afite mwaye afite arakize pe arakize rwose kaga arakize ari mu baperezida bo manyafurika benshi turabibona abakize bafite imitungo bagize gute kubera iki naringiye kubyita ngo akarwara ntago ari akarwara ni indwara ikomeye cyane njye mbere mugasanga ari indwara ikomeye kubera ko afite igihugu afite amafaranga kubera iki kugira utwo tuntu two kumva yuko agomba kunyaga agomba kunyaga agomba kubona ufite ka ceinture keza ati ndagatwara umunyarwanda wifitiye ahantu hazima ku butaka ati buriya butaka ndabutwara kandi ndabutwara gahabyitoma ibintu byose akumva yuko ugomba kubifata bigomba kuba ibye wa kontesta akakwica akakunyuza mu ryoya kugira ngo akunde yigabize ibyawe icyo kintu ni igiki iyo ndwara n'indwara ki nubwo ni buzima ki nko ku muntu uyobora igihugu wikwije w'imitungo wakize ufite byose icyo kintu ni igiki cyo uwo mururumba udashira kugeza ku myaka afite kugeza ubu ngubu ni mururumba ki ubumvute wumva guterwa n'iki wowe navuga yuko wahabaye ukanamubona mu buryo bwose
madame Chantari ashoze mbajije kiragoye kuko nta muntu n'umwe ku isi nta n'umwe nta muntu n'umwe ushobora gusubiza icyo cyose umururumba wa Kagame nk'uko ubivuze nta muntu ushobora gusubiza icyo kibazo ari ababanye nawe ari abana be ari umugore we babana ntago ashobora kukubwira ngo uwo mururumba ukomoka ahangaha muri yuko umureba nta nubwo ari n'agasambo ni umugabo w'akanyanda karaho katabasha no kurya njyewe hari umusore bamwe mu basirikare bamurindaga twiganye najyaga ngerageza kuba kwiyenteresa kumenya uko abaho mu rugo ni umuntu urya ikijumba gitogosheje n'ishyushya karahure rimwe na rimwe ngo akanywa agacyayi na biswi urumva rero ni umuntu udashobora kumenya ngo umururumba we nyine ukomoka hehe sinzi ko hari umuntu ushobora kuwusubiza icyo kibazo ariko madame Chantari njya gusoza mu mwanya nshaka kugira ngo noneho mbihuze n'ibyo nasomye muri bibiliya nakubwiye ko ntajya nemera ibintu by'ubuhanuzi ariko ko hari umuntu hari ubuhanuzi numvise bw'uwitwa Magayane nkabwemera uko buri nkabwemera cyane cyane aho yahaye izina Kagame witwa Rwabujenderi rurya ntiruhage unfortunately ntago nyine umuhanuzi yigeze avuga impamvu yabyo ariko ririya zina yamuhaye umuntu uzabona ko Kagame ari rwabujindiri akavuga ko atari rwabujindiri rurya ntiruhage uwo nguwo azatubwira rero ikibazo warumbajije Madame Chantal navuga mu ijambo rimwe ko nyine niyo kamere ye ni rwabujindiri rurya ntiruhage nyine n'uwo ararya ntahaga nyine azakomeza kurya ntago azahaga kugeza igihe azarumbukira ariko kamere ye n'uwo nguwo nyine ntago arya ntago ahaga ndumva ari uko nagisubiza mu magambo makeya
murakoze ni umururumba rero ni umururumba psikolojike ese umuntu utari ikijumba ngo akimare umuntu utabasha kunywa amferdole ngo ayirangize ni umururumba psikolojike nyine birumvikana ni biva hasi afite de probleme atigeze ahegera mu buzima bwe atazigera anahegera cyangwa se adashaka kumva ko afite burya ngo ujya gukira ngo nimba ari ikingwara birata burya buriya rifo kumenya ko ufite ikibazo imaze kumenya yuko ufite ikibazo noneho niho ushaka n'ingamba zo kugira ngo ube wagishakira ibisubizo buriya ntabwo yigeze ashaka kumenya yuko afite ikibazo particulier ngo abe yagerageza gushaka igisubizo cyacyo ndumva ari uko mbyumva ni umururumba ariko umurumba psikolojike nyine birumvikana ndakeka yuko ari byumvikanira buri wese wakomeza Maître Ignace Rusagara
ya Madame Chantal rero Kagame yambuye abantu benshi ari abanyamahanga n'abanyarwanda yigaruriye za beka ibyo za BRD Banque Populaire ADPR ibintu byose yagiye byigarurira ariko kuri ikibazo cy'abaturage ba Kangondo abaturage bababaye bakenye bibwa n'umuperezida uremereye ndagira ngo unyemerere mu minota mikeya mbabwire indi nkuru yo muri Bibiliya nayo yenda kumera nk'iyingiyi iri abantu wenda babikurikiye ndabizi ko Bibiliya ziratandukanye abasilamu bumva ukundi abagatolika nabo Bibiliya bifite ukuntu itandukanye neza abaprotesta n'iki so mfite Bibiliya hano rero ndimo kuyireba kuri Google ni mu gitabo cy'abami ba mbere mu gice cya 21 guhera ku murongo wa mbere aho titiri iravuga ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe ndagira ngo abanyarwanda badukurikiye abo Kagame yambuye mu buryo butandukanye bakurikirane iri somo ariko by'umwihariko abaturage bo muri Kangondo bakurikirane isomo kandi bumve ko uyu mwami Ahabu ubungubu agereranywa na Kagame imitungo yabo ikagereranywa n'uruzabibu noneho Naboti akaba ari aba baturage bo muri Kangondo Kagame arimo yambura umurongo wa mbere nkakomeza nkamanuka mbisomye rero aravuga ngo titre iravuga ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe yavuga ngo kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezereli yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ubwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya Ahabu abwira Naboti ati mpuruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo ya basogokuruza banjye maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo ya basogokuruza banjye nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure yanga kugira icyo afungura hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati ni iki kiguteye agahinda kikakubuza kurya nawe aramusubiza ati nuko mvuganye na Naboti w'i Yezereli nkamubwira nti mpuruzabibu rwawe turugura ifeza cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo kansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere ntutege ku bwami bwa Isirayeli byuka ufungura ushira gahinda nijye uzaguhuguruza y'u Rwanda boti w'i Yezereli ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu azifatanisha ikimenyetso cye azoherereza abatware n'impurabo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti yandika kuri izo nzandiko ngo nimutegeka abantu biyiriza ubusa maze mushyire Naboti imbere yabo imbere ye muhashyira abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami nuko muhere ko mumujyane mujye kumutera amabuye mu mwice nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho nk'uko yanditse kuri izo nzandiko yaboherereje bategeka abantu kwiyiriza ubusa bashyira Naboti imbere yabo maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami uwo mwanya baramusumira bamuvana mu murwa bamutera amabuye arapfa bahera ko batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'i Yezereli yangaga ko mugura ntakiriho yapfuye Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli kuruzungura Eliya atumwa kuri kuvuma Ahabu ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya w'i Tishibi riti haguruka umanuke usange Ahabu umwami wa Isirayeli utuye i Samariya ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura umubwire uti Uwiteka aravuze ngo nuko urisha urazunguye maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe ndagira ngo ndekere aho ariko Madame Chantal abadukurikiye bazasoma icyo gice uyu mwami yari umwami ukize atunze n'ibya mirenge ariko umururumba nka wa wundi twavugaga ntiwanyurwa abenguka uruzabibu rw'umuntu w'umukene witwa Naboti aravuga ati rumpe nkuguranire ngo urundi rushe ubwiza cyangwa se nduguhemo n'ifeza cyangwa barugure Naboti aranga yanga kurekura gakondo yabo aricwa kugira ngo wa mururumba wa mwami w'umururumba abone rwa ruzabibu yifuzaga nubwo yamwishe ariko uyu wamwishe nawe yaravumwe uyu mwami aho amaraso zarigatiye aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti uwo mwami yicishije ni naho imbwa zarigatiye amaraso ya Ahabu ndagira mubwira abaturage bo muri Kangundo ko bashobora kurenganywa imitungo yabo igatwarwa yewe bamwe bakaba banicwa kuko hari ababivuze ejo bundi ko bashobora no kuzicwa kandi ukurikije uko buriya butegetsi bukora kwicwa koko bazicwamo bamwe cyangwa ariko kugira ngo Kagame atware hari ahantu yabengutse ariko ndagira ngo mbabwire ngo Imana iri mu ruhande rwabo komeze bahangane umuntu guhanganira uburenganzira bwe guhanganira umutungo we nta cyaha bakoze kandi ni igikorwa nakwita ko ari igikorwa gitagatifu kuko na Naboti yanze gutanga gakondo y'abasogokuru babo uyu Naboti uyu mwana Ahabu rero we akabugereranyije yari n'umuntu muzima ugereranyije na Kagame nubwo nta buzima ariko we byibura yatangaga n'ingurane kugura cyangwa se akaba yanagura cyangwa se yanatanga n'ahandi ariko Kagame we n'ubwese akoresha gutanga ingurane zidakwiriye ajya kubeshya abantu nkaba rero ngira ngo mbwire Kagame nawe muhe ubutumwa Madame Chantal nawe abwumve amenye ko gutwara yibye benshi yiba hirya hino yica abantu agamije kwiba haba mu Rwanda no hanze yarwo amena amaraso ariko iyi nshuro nuko ibi bibanza uyu mutungo w'abaturage ba Kangondo ubwo umutera kubemba. Niba akomeje akaba ashaka kwica, akaba ashaka kurigisa, akaba ashaka gukora ama escroquer kuri aba bantu, amenye ko Uwiteka Imana izamukubita inkoni nk'uko byagendekeye Ahabu. Kagame ntatekereze ko akomeye cyane kuruta Ahabu ukuntu yari akomeye muri ibi bihe yayoboraga n'ibihugu bikomeye kadomo k'iwacu. Kagame agenza uko ashaka. Ibi amenye ko ibyo atekereza ko ari ukwigwizaho umutungo uwo mururumba udashira, igihe kirageze ko abemba. Igihe cyose rero adashobora gukora igikwiriye kuri aba baturage ba Kangondo, ibyo yibeshya ko yigwijeho umutungo aribeshya, ahubwo arikururira umuvumo n'urupfu. Abangira ngo rero Madame Chantal unyemerere nsoreze aho ngaho, ariko mbwira abaturage ba Kangondo gukomera bagakomeza bagasaba uburenganzira bwabo, abanyarwanda bakamenya ko dufite ubutegetsi bubi kandi ubutegetsi burushaho kuba bubi uhereye imyaka 27 bumaze, ko igihe cyose iyo urebye imikorere yabwo ubona ko busubira inyuma, ahubwo ibintu bigenda birushaho kumera nabi. Akaba ariyo niyo mpamvu mu ihuriro nyarwanda twebwe icyo twiyemeje, impamvu turi kuri uru rugamba, ari ukugira ngo ubwo butegetsi bubi bwa Paul Kagame n'agatsiko ke tubukureho, tubusimbuze ubutegetsi bukorera abanyarwanda, burengera abanyarwanda. Urwo rugamba turimo rero tukaba tutazigera turutezukaho kugeza igihe icyo ari cyo cyose tuzakurira ubwo butegetsi, tuzakurahura butegetsi, tukabusimbuza ubutegetsi bwiza. Ukomere cyane abababaye abaturage bakangura, ndabizi ko bababaye, ndabizi ko bubarawe hejuru n'umuntu ufite imbaraga nyinshi cyane. Imana ari mu ruhande rwabo kandi bazatsinda. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka mbashimire bwana Maître Ignace Rusagara ku buryo udusobanuriye iki kibazo cyo muri Kangondo. Biragaragara nyine ni warani rwa bujindi rurya ntiruhage, ni numururumba wa kaga nyine, niwe umugejeje aho arimo yihamba, imva yarayicukuriye ageze noneho aho ariho yihamba nyine, n'umuyumururumba nyine n'umuteye gukomeza kugenza gutya imbaga y'abanyarwanda bambura utwaba bacuza ubwabo uko bwije n'uko bukeye. Bwana Patrick uyu mururumba wa kaga, uyu mururumba umugejeje aha bakabagezaho arimo yihamba, uyu mururumba ntago ntakuntu wagira inama kaga agahagari ku mururumba. Ijambo ni ryawe bwana Patrick. Kaga ni umururumba we, nahagarike kubera yuko twebwe muri ahenise turamuvugiriza inzu turamukuraho rwose, abaturage nabo kandi bahaguruke birwaneho. Ijambo ni ryawe bwana Patrick.
Murakoze cyane Madame Chantal. Ndagira ngo kandi mbonero w'akanya nanjye mbanze nsuhuze mugenzi wanjye Jean Pierre Mushimiye, turi kumwe muri iki kiganiro. Ndagira ngo ingaruke ku kibazo rero warumbajije, inama zo kugira kaga rero ntabwo kaga inama twamugiriye hashize igihe kinini cyane, imyaka imaze kurenga 10. Icyo twamusabaga ni uko ashyira mu gaciro akaganira n'abantu bagashakisha ibisubizo by'ibibazo biri mu Rwanda, ariko kubera uwo mururumbuzi nkeka ko ariyo mpamvu atahaye agaciro ubwo busabe, akaba ariyo mpamvu akomeje nyine kugenda yiguzaho ibintu nk'ifukuru sahuzi. Ndagira ngo rwose ahubwo nshimire mugenzi wanjye Comrade Ignace Rusagara uko asobanuye ibintu. Biragaragara yuko amugani mu mateka y'uriya mugabo agomba kuba yaragize ibintu bike cyane bitangaje ku buryo ari byo wenda bisobanura ibi bintu byo kugenda yiguzaho ibintu byose, ashaka gutwara ibintu byose n'ibyo umuntu yavuga ngo ntabwo ntabyakeneye mu by'ukuri, kuko bari abaturage, umutungo bari abaturage ba Kangondo ntabwo yaza kubarekera bagakomeza bakiberaho uko bari babayeho, kandi ntabwo bari babayeho nabi cyane nk'uko ashaka kubyerekana we n'agatsiko ke. ntago byari kumubuza gukomeza kugira ibifaranga n'ibiki bintu byose yirundeho ariko kubera yuko nta mutima gira nta mutima nta rukundo navuga ngo atitaye rwose simpabarire atitaye kuba atitaye ku bantu ku banyarwanda yagombye kuba akorera kuko ari umukozi yagombye kuba ari umukozi w'abanyarwanda niko yitari ko tuzi ko atari byo kubera ko we n'agatsiko ke bashimutse igihugu ahubwo we afata nk'aho igihugu ari iki noneho abanyarwanda akaba nabo ari abe ku buryo rero kugira ngo rwose areke biriya bintu ntibishoboka nkeka ko n'igihe cyarenze cyo kugira ngo wenda agire n'umugira inama kuko bigaragara yuko yagomba kuba ari ya matwi arimo urupfu atumva ahari niko navuga njye mbona abanyarwanda twebwe abanyarwanda ari twebwe twagombye gufata ibyemezo kubera ko umugabo we ntabwo yumva umugabo we umugabo ni siharusawuzi umugabo afite ubugome butangaje bw'igitangaza ku buryo abanyarwanda bonyine bagomba gufata ibyemezo kugira ngo bamubwire bamushyire ku ruhande bamwumvishe yuko ibyo arimo ari ubusazi kandi ko tutabyemera wenda ikintu umuntu yavuga ku byerekeye ingingo twatangiriyeho ni uko bari abaturage bajya gufungwa njye ntekereza yuko ndikongera ku byo mwavuze ntekereza ko babafunze kugira ngo babatere ubwoba n'abandi bose bashobora gutekereza yuko ibyo bintu bishoboka kubera yuko muzi yuko nk'uko babisobanuye ni inkuru mu by'ukuri yakurikiranye cyane ariko bagiye bagira abantu bagenda babatumaho muzi ko n'agatsiko gakora katumye kagiye kabatumaho abantu bababwira yuko ngo bari kwiyahura nka Kizito yuko bagombye kwemera bakagenda yuko nta muntu ngo abantu bo bavanwa nta muntu uhangana na leta yuko leta ari umubyeyi ko nimba barababwiye ngo bagiye ari uko ari byiza ariko hari amategeko nk'uko komuredi usagara amaze kubisobanura hari amategeko agenga biriya bintu hari amategeko arenganura bari abaturage ayo mategeko atitaweho kubera yuko kubera uwo mururumba nyine turi kuvuga w'akaga n'agatsiko ke abanyarwanda rero ntabwo ntekereza ko bashobora gutegereza igihe kaga azashirira uwo mururumba kubera ko umururumba amaze imyaka 27 uwo mururumba ntaburarangira uracyahari ahubwo ugenda wiyongera kuko iyo umuntu abyitegereje neza ubona agenda asamira n'ibindi bitari byakagira ku buryo abantu badahagurukire ngo babifatire hafi byazarangira bashatse no gutwara isi yose kubera yuko ubona imigambi afite ari nk'iyo ngiyo ku buryo rero njye nabwira abanyarwanda rwose nasaba abanyarwanda by'umwihariko gushyigikira bariya abaturage ba Kangondo ya mbere na Kangondo ya kabiri bakaba bashyigikira ruriya rubanza bagiyemo ruriya rubanza bashoje cyangwa ruriya rubanza batari no kubemerera yuko baburana bakajya bajyayo bakajya kubashyigikira ari benshi cyane kubera yuko ubwo ngubwo ni ubumwe mu buryo bwo kwereka kari agatsiko n'akaga yuko abantu bamaze kurambirwa uwo mururumba we abantu rero nibabashyigikire nibabatera inkunga bajye mu manza zabo babafashe kubera yuko imanza za hariya zirazwi zizi uko bimeze birahenda bitwara igihe kandi bari abantu bambuye ibintu byabo ubungubu barandaye barasemeye wa mugani bari kubavuga ku buryo rero ntabwo kaga ntamwe nta nama yindi wa muntu yamugira kubera yuko inama twarazimugiriye nimba arumva nzi ko bakurikiye afite amatwi hirya no hino amwumvira nawe ntago agira aryama ubungubu bari kutwumva yagombye kumva yuko uko byagenda kose nako yabonye ikimenyetso yuko abanyarwanda bamaze kurambirwa bamaze guhaga uwo mururumba w'umuntu umwe urya kandi utanahaga natekereza rero yuko nta yindi nama umuntu yamugira mu by'ukuri uretse ahubwo inama umuntu yagira abanyarwanda akababwira yuko nibadahaguruka nibadakomeza ngo bakanure bamubwira yuko ibyo bintu batabyemeye n'uduke bafite n'abandi bataragerwaho bazagerwaho mu by'ukuri yarabivuze avuga yuko ngo u Rwanda ngo ruzaturwa ngo n'abanyamahanga benshi ngo kurusha ngo abanyarwanda ntekereza ko iyo ubwo butumwa yatanze ari ubutumwa butomoye nyuma yaho hadashize igihe kinini arongera avuga yuko ngo bari abaturage ba Kangondo basenyewe ngo bo bagize amahirwe ngo kubera yuko basenye amazu ahubwo ngo bashobora kubafata abantu akateritari ariko bajyana n'ayo mazu yabo ikagenda ikajugunya iyo ngiyo ibyo byose nkeka yuko niwe wabyivugiye ntabwo ari byo turi kumushyira mu kanwa kandi ntekereza ko abanyarwanda nabo bumva bikaba rero bagombye gukora igikwiye no guhaguruka bagafatanya n'abandi tukavana irangoma igiye kumara abantu tukavana ukaga tukamusezerera tukamwibagirwa burundu burundu hamwe na RPF ye bakajyanirana ndumva ari cyo ngicyo nakongeraho na wundi rwose ikibazo cyawe ntabwo gishubije ndabizi kubera ko uri umugabo umururumba asa n'uwo wuvukanye kandi ngiye mbona n'ubundi azapfa n'ubundi agifite uwo mururumba nta kindi rero gisigaye uretse no kumwegeza inyuma kubera ko nta kintu twakora uwo mururumba we murakoze
murakoze cyane bwana Patrick wariraye kaga nyine umururumba n'ubuzamwica n'ubuzamuta ku gasene we ni nawe w'umugejeje ahwari mu mucyobo yitukuriye akaba ndetse arimo arihamba kaga n'agatsiko kiwe bari mu minsi ya nyuma barimo barasambagurika niyo mpamvu nyine barimo bashikuza umuturage utwo bamubonanye barimo bareba ko umuturage afite bashikuza hirya no hino niko kugenda kubikwabo nyine barimo baragenda byo bari mu marembera kandi biragaragarira buri wese niba bimenye inda nyine niho nahereye mvuga kuri titre nti igisiga cy'urwarurerure nyine kimenye inda bimenye inda ntibashima buri gihe usanga bashaka ku buryo wibaza igihe bazahagira bikakuyobera byo ntibishoboka ntabwo bashobora kuzahaga uretse yuko mbo nanjye nakubazaga nigiza nka nakubere yuko nta n'inama se wagira kariya gatsiko k'amabandi kariya gatsiko kagejeje abanyarwanda ku buce inama wakagira niyihe ntibumva ntibanayumva kuva imyaka 27 bari ku butegetsi bagejeje umunyarwanda ku buce kuriya nta nama ntayo n'ukuvaho bakirukanka burundu n'ugukomeza tugashyiramo imbaraga tukongeza imbaraga tukabavudukana bakirukanka bakagenda bagaha umunyarwanda amahoro umunyarwanda akongera akagarura agatima mu gihugu cye umunyarwanda akongera akabasha kwishyira akizana umunyarwanda akongera kubona yabasha guhumeka kuko kariya gatsiko karamubangamiye kandi karamutsikamiye bwana Jean Pierre Mushimiye kuri aka gatsiko k'amabandi kuri uyu kayobowe n'uyu munyamururumba kaga utarijyangwa hage w'indashima urabibona turabona iki kibazo cyo muri Banyahe gishobora kuzarangira gute ijambo ni ryawe bwana Jean Pierre Mushimiye waba uri kutwumva ndakeka bwana Jean Pierre Mushimiye
nyumva
ndikukumva
okay sorry sinzi ukuntu byagenze ariko nabumvise ndashimira bagenzi banjye uburyo bashoboye gusobanura iki kibazo nuko ntago umuntu abona uko abisobanura ni ibintu birenze kwemera kubera kuba abanyarwanda abantu mu by'ukuri basanzwe mu gihugu cyabo basenyerwa n'amahano mu by'ukuri no kubivuga birenze kwemera ntiwabishyira mu mategeko wa mugani wa metero rusagara bivuze nta tegeko wabona bariya abantu batigeze bubahiriza ribaho ahubwo bo bararenganyijwe gusa kandi barenganywa n'ubutegetsi bwabo wagira ngo rero ntabwo mu by'ukuri bariya abantu bo muri FPR na Kagame ku giti cye wagira ngo ntibazi icyo bita mbese demokarasi icyo ari cyo ntibazi icyo bita igihugu icyo ari cyo ntibazi mbese nta kintu mu by'ukuri bazi ni abantu wagira ngo barakibera mu ishyamba ariko ntekereza ko no mu ishyamba n'inyamaswa zaho mu by'ukuri zigira uburyo ziyoruganiza zikabaho ariko zitarenganya izindi bariya rero ntabwo mbizi nuko yenda natwe muri make hanze hanyine usanga natwe abantu mu by'ukuri bageneraliza ugasanga yenda barita abantu amazina atandukanye yenda bakurikije uburyo babona Paul Kagame yenda n'agatsiko ke ariko ubona ko we ari particulier ugasanga rero nitwe dufite ingufu kuko ngenekereza ko uriya muntu yigiza kamana ni daimoni ariko nanone yabigizwe n'abazungu. Hari mugenzi wanjye urutse kuvuga ati muzaje mureba amafoto yaraye muri za 1993 murebe n'ayubu ngubu waragenda mu ndege atarigeza birota metri usagara yarabivuze mu kanya asobanura nyine ukuntu kera yabayeho mu buzima bubi ariko nanone nkavuga nese ko atabayeho mu buzima bubi wenyine kuki abandi bashoboye kubaho mu buzima butari bwiza ariko ubu bakaba bashobora kubaha abandi bakubaha n'imibereho yabo. So rero abantu bo bahariya muri Kibiraro na Kangondo mu by'ukuri ni ukwifatanya nabo mu mubabaro tukanabatabariza hashoboka hose. Njye nicyo ntekereza gikenewe kubera ko kuba Kagame yigira kuriya ni abari kugira ngo ashimishe aba bazungu. Urumva niba yarabambuye amasambu akabasenyera na birumvikana ko agira ngo anezeze abo bazungu kandi abo bazungu nibo tubamo twese hirya no hino mu bihugu. Ntekereza ko twagombye gukomeza kongera ijwi nkubeje ubundi yenda Metro Sagara ari kutubwira niba nta n'icyo twakora. Nkubeje ubundi Rwanda bavuga yuko rwasohotse muri Afurika ari urwa kabiri ngo mukubahiriza amategeko. Ibi bintu nta kintu twagakwiye kubikoraho nta biragenderaho n'ubutaha tuzajye kubona tubone ngo u Rwanda rwagarutse mu bihugu bya mbere ngo byubahirize amategeko. N'ibi byose tuba turi kuvuga njye ntekereza ko hari ibi byinshi dukwiye gukora mu by'ukuri gukorera hamwe ndetse kugira ngo tumutsinsure kuko ibintu byose bimugira uwo ari we ni ukubera aba bazungu. Ni nayo mpamvu abakorera akabakorera ahohotera abaturage kuko abaturage bazi ko ntaho bamurega nyine abasumba. So rero nge nongeraho ko afite ikibazo gikomeye ni daimoni ni umuntu nongeraho kubyumururumba ni nka daimoni ni umuntu w'umubeshi. Nibuke ko atari biriya bintu byonyine akora. Iyo ufashe ibyo akorera n'abantu bagenzi be usanga bibabaje nka buriya murebye nka byo yakoreye buriya Tom Byabagamba mwumvise ko ari umuntu wamurindaga amwitaho igihe kirekire ariko ubu aramufunda. Uriya Joel Mutabazi yari umu bodyguard we ariko ntago ajya mutekereza muzi ko yamuvanye Buganda yanamuhunze. Yishe uriya Dr. Gasakure yari umuganga we. Ibyo byose rero iyo tubiteranyije n'aba bantu ari kurenganya ahubwo hari igihe wibaza utese ni umuntu ni usanga atari umuntu mu by'ukuri ufite imibereho ya muntu. Na Kizito twavugaga Kizito mwibuka ko nawe wamuririmbye yagize ate ukabona rwose yishimye aseka anezerewe ariko ukabona kuba nk'abo bantu basa barapfuye cyangwa babafunzwe Kagame ntacyo bimubwiye. Rero ukuntu abaho ntabwo abaho kimuntu sinzi niba mu buzima bwatekereza ko ari umuntu ariko nanone ukibaza utese ko njya mbona yashingiye umukobwa we ataha ubukwe yishimye njya mbona yasura umwuzukuru we yamuterura yishimye ukibaza ko hari igihe agira akantu k'umunyabuntu kuriya kwikunda ntakunda abandi biva hehe. Aho niho umuntu yakwibaza ati wa mugani yabaye hanze arasufura arababaraza na biriya bintu by'umushiha n'iki ariko ugasanga atari wenyine byabayeho ari abantu benshi ariko kandi siko bose bakora nkawe n'aba bantu tuba tuvuga bamuri inyuma benshi yenda baba bitinyira bamubona nkaho byamurenze mbese nabo bakavuga bati ducishe make ataduhitana ariko we ukabona arengeje urugero. Ubwo rero iyo ufashe nkaho abantu yagiye afunga bamwitayeho bamukoreye bagize gute muribuka nawe bakaregera nyine nawe ntitwamwibagirwa bamurwanya igihe cyose na General Kayumba ubu ngubu niwe mwanzi we uriho ubwo ukibaza utese uriya muntu ni shitani ni daimoni kuki dushobora kuba dutwara abanyarwanda twaragize umuvumo wo kugira ngo tuyoborwe n'umuntu nk'uriya mu by'ukuri. Ibyo rero bikaba bidusaba gukora cyane kabisa tutikoresheje kuko imbaraga nta handa zikura mu bazungu pe. Niyo mpamvu n'abare nibwo bari kubabara bari abasenyerwa ariko nibura aba bizeye bati hari abantu bari kugira icyo bakora ejo bishobora guhinduka. Niyo mpamvu kugira ngo twe ku mbese tubyirengagize ni hahandi ni bizahitana benshi abari mu gihugu nabo wagira ngo sinzi ukuntu byagenze yaba y'abantu bataka bo ntibabyumva bose babavuga batiyenda batatwicira ariko nanone nta kurama kudapfa nge mbona amakosa natwe abanyarwanda dusa nkaho tumuha icyuho cyo kugira ngo abone uko atwifatira kuko ubundi iyo umuntu umwe atatse kera niko nari mbizi abandi baramuhururiraga none urabona nk'hari akambungondo mu by'ukuri baragerageza barafunzwe ejo ukabona mu by'ukuri uretse abagerageza kubishyira ku ma YouTube n'ahe hose kugira ngo abo hanze babibone cyangwa yenda n'abandi batabibonye ariko abaturage ubwabo bo nta kintu babwiye nawe bacamanda tuvuga ugasanga mu by'ukuri bacimanda zo kubabeshya zo mbese zidafututse ubona nta nicyo zizabagezaho ariko umuntu akaba yibashimira kuko nko gutanga umugabo nawe ntago bazi ko hari ikizavamo rero abagenzi banjye bari babivuzeho byinshi ariko ikibazo cy'umururumba hari n'ibindi byinshi biwurenzeho kubona umuntu atekereza ko we ashobora kubyara agashyingira akuzukuruza ariko yareba abandi bo akumva yabica ni ibintu biri sensitive umuntu atabona uko avuga ariko rero nta kindi dushobora gukora uretse kugira ngo dukomeze dushyire hamwe dukore ibishoboka byose twegere iyo miryango yirirwa itanga ngo u Rwanda rwubahiriza amategeko tuzi neza ko ari uherutse guhindura itegeko nshinga ryari ryanditse neza risobanutse ariko ibi bintu byose ntekereza ko tuba dukwiye kubinyomoza n'ibyo byose n'aba bazungu bose bamugenda iruhande bamuha gukandamiza abaturage tukabumvisha ko ibintu atari byo kuko hari ibyo baba batazi niyo bamaze kubimenya ntago abazungu ntago bareactinga vuba ngo bagire icyo bakora hari igihe babanza bakarekeraho ariko uko ntekereza tugomba kurwanira urugamba ntacyo dusize kandi tugerageza wa mugani gukorera hamwe kureba ibitagenda ni byinshi ariko tukareba uburyo tubihandoringa n'uburyo twajya turespondinga ku buryo bworoshye kandi ntekereza ko hari n'ibyo dukora mu by'ukuri bigomba gukomeza kugira ngo dutabara abanyarwanda gye rero kubera abagenzi banjye bari babivuzeho Chantal numva ari ibyo naba mbivuzeho urugamba tugomba kururwana tugakora tutikoresheje numva ari cyo navuga urakoze
murakoze cyane bwana Mushimiye Jean Pierre kuri icyo gitekerezo cyawe uduhaye kuri ingingo reka twihute tugende tujye ku ngingo ya kabiri ingingo ya mbere twahitinzeho kandi twagombaga kwihuta aho tugiye kureba iriya nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza yagombaga kuzabera mu Rwanda yongeye guhagarikwa bikaba bibaye inshuro ya kabiri murabizi ko umwaka ushize ari nako byari byagenze yongeye nanone guhagarikwa batubwira yuko itakibaye ariko nge nibajijemo ibibazo byinshi byari bizwi byari byaramenyekanye n'ibintu byagaragariraga buri wese yuko iriya nama idashobora kuba ahubwo nyine nuko ari bya za ruswa zigenda zitangwa ahantu hose nuko ari uburyo nyine bw'agatsiko k'amabandi bakoramo kimafia ariko ubundi iyo urebye indangagaciro z'uyu muryango ukareba uburyo ngo inama nk'iriya ngo igomba gukorerwa mu Rwanda niho wibaza utariko iyi si nayo yaragendesheje utisi nayo yaragendesheje iyo urebye indangagaciro z'uriya muryango wa Commonwealth wareba ibyanditsemo wareba n'uburyo ibikorerwa mu Rwanda bihabanye n'indangagaciro z'uyu muryango uvuga uti areruya mumbabarire njyewe narabyishimiye hari abagira gutya bakaza bakantera amabuye bati wabyishimiye kubera iki kandi byari bigiye kuzana ubukungu abamotari bari bagiye kubona babatwara
amahoteli yaragiye kuba abantu bazajya batwara amahoteli yaragiye kubona abantu tuza restaurant zari zigiye kubona bazajya baziryamo ibinibi nagira ngo mbabwire yuko uzaza ntera amabuye wese ambwira ngo hari hagiye kuba ingibi hari hagiye kuba ingibi ibyo ngibyo byose mumbwira bizaba se ayo mafaranga yose nagenda kongera agasubira muri ako gatsiko nta kintu na kimwe umuturage n'ubundi yari kuzakuramwo nta kintu na kimwe iriya nama yari kuzungura umuturage nta kintu na kimwe abo bamotari se ntimuzi uko bajengerejwe nimuzi uko bajengerejwe ngo n'amakoperative bicaye bavuga bati amakoperative aratujengereje amakoperative aratujengereje utwo dukorera twose turagenda tukajugunya muri ayo makoperative ku buryo tutabona n'amafaranga yo kugura kawunga k'abana bacu njyewe narishimye ahubwo nzakomeza nsaba imana nzakomeza njye ku mavi iriya nama ntizigere inabera no muri kiriya gihugu kiyobowe na kariya gatsiko tonke kariya gatsiko kakiri kuri bariya bitegetsi muri kiriya gihugu nzakomeza nsaba imana ntizigere biba iriya nama ntizigere ihabera kubera yuko amahame y'iriya nama ntako akuriye n'ibikorwa bya gatsiko niyo mpamvu rero bagize gutya barabihisha ariko finaroma ubunyamabanga nyine bw'umuryango bubona ko ari ngombwa yuko bivuga kubera yuko igihe cyagiye iminsi yagiye iyo batabivuga nta kundi kuntu byari kugenda gukomeza kubishahisha ikimwaro cyarabishe nanjye ngo ikimwaro ntibajye bagira n'isoni niba rwabuze isoni nta gatsiko nyine rwabujindi urwongo rurya ntiruhage ruzicwa n'umururumba rwagira isoni gute barabihisha ikimwaro kiramwirica noneho babonye babuze uko babigenza nyine bahimbira ku byo sekretariya y'uriya muryango nyine yabuze ubundi bati covid imeze gutya covid mbihimba bibeshya bitubeshya turazi ikibiri inyuma kiragaragarira buri wese nyine ntibashobora guhagarara ku maguru yabo ngo babivuge ariko imigenzereze yabo mibisha irahabanye rwose irahabanye na valeur z'uriya muryango kuba rero batabikurikiza nzakomeza nsaba imana kandi imana yanjye irumva iriya nama ntizigere ibera muri kiriya gihugu cy'u Rwanda cyobowe na kariya gatsiko kubera yuko n'undi ntacyo byari kuzungura umuturage nta kintu yari kuzabonamwo na gitoya nta kintu yari kuzabonamwo ahubwo mwagiye mubona ukuntu abaturage bahagokeye ukuntu abaturage babasenyeye ukuntu abaturage babaranduriye imyaka ukuntu abaturage bakubiswe ngo ni imyanda nibave mu mujyi ukuntu abaturage barahabonaboneye niki se kiza ahubwo abaturage iriya nama yari kuzabazanira nta na gitoya nta nicyo mbona njyewe nakavuga nti awa narishimye kandi nzakomeza nsaba imana rwose yewe nzakomeza nsaba imana reka mbisubiremo nzakomeza nsaba imana iriya nama kuva kariya gatsiko kari kiri ku butegetsi bw'u Rwanda ntizigere ihabera imana irahari kandi imana irumva imana irasubiza nkurikije rwose ibyo hari ibyo Maître Rusagara amaze kutubwira muri bibiliya oya imana irahari ariko rero natwe ntiduhaguruke twe gukomeza kugirirwa nabi tureba twe gukomeza kugirirwa nabi twumva baducurira imigambi mibi tureba natwe ntiduhaguruka ari abari mu Rwanda ari n'abari hanze twese twishyire hamwe twamagane kariya gatsiko tukavugiriza induru kagende kakozwe n'ikimwaro babuze icyo bavuga za ntore zabo zajyaga zirirwa ziririmba zidusakuriza zaranyegeye twaranyegeye twose nta tukiza kuvuga ubusa dore ko n'ubundi twanyegeye burundu baba baragiye bose baracupiye ntawe ukibasha kuvuga ariko narishimye kandi byaranshimishije indangagaciro z'uriya muryango zigomba kubahirizwa mu Rwanda bakubahiriza uburenganzira bwa muntu akagira demokarasi bakarekera aho ngaho gukomeza bashimuta abantu impande n'impande zose z'isi bakareka gukomeza bahungabanya umutekano w'abanyarwanda bagaho abanyarwanda mahoro icyo gihe ibyo bintu niba babigira bibere bizashimisha buri wese ndetse n'umunyarwanda wenda shobye icyo giye kuzabyungukiramo ariko ibyo byo kumbwira ngo ngo inama ngo itabaye ngo n'umunyarwanda ubihomberamo uwuhe munyarwanda wari kuza ni igice umunyarwanda yari kuzungukira muri iriya nama ko n'ubundi byose yakwari byari kuzaza byinjira muri ako gatsiko k'abadayimoni njyewe rwose narishimye byaranashimishije biragaragara ko hari ikintu kiri inyuma biragaragara ko hari ikintu kiri inyuma nimba agatsiko katisubiyeho uretse yuko kwisubiraho kageze kure kwisubiraho byo ntibishoboka imyaka 27 ishize agatsiko gakora mabi gakora mabi ntago mbona ko ubungubu gashobora kuvuga katereka dusubira inyuma twongere dukore turebe ukuntu twakora ibyiza dekada agatsiko kakoze amaba ashobotse kara niyo mpamvu nyine kageze naho kitukuriye imva ubwako kakaba karimo karihamba ku bwako ntibiri kure kandi biragaragarira buri wese bwana Patrick reka ndebe nimba Maître Rusagara twaba tukiri kumwe kugira ngo muhe ijambo agire icyo yatubwira kuri iyi ngingo y'uyu muryango w'ibihugu bivuga icyongereza kubw'iyi nama itakibereye mu Rwanda ariko mukaba mubibona yuko harimo amanyanga derrière harimo byinshi agatsiko kagize ubwoba bwo kuvuga baracecetse bararuca bararumira Maître Ignace Rusagara niba tukiri kumwe cyangwa ukitwumva muri studio nagira ngo nguhe ijambo uze watanga igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo ndatekereza tutakiri kumwe reka mpe ijambo bwana Patrick wariraye dushobora kuba tukiri kumwe we ndakeka ko bwana Rusagara ashobora kuba yagiye bwana Patrick wariraye nagira ngo nguhe ijambo kuri iyi ngingo ugire igitekerezo cyawe utanga
murakoze cyane madamu Chantal nize ko munyumva neza igiriya nama rero yasubitswe nk'uko babivuze n'itangazo batanze nk'uko bisobanuye ni urebye n'ibintu byiza kubera yuko u Rwanda nta nubwo rwagombye kuba ruri muri ruriya muryango mu by'ukuri ibingibi nabivuga ariko nibyo turi kuvuga abanyarwanda bose bumve yuko atari ukubera yuko tutifuza yuko hari icyo wenda u Rwanda nk'igihugu cyageraho ahubwo nuko amanyanga aho yabava hose mu by'ukuri yagombye kuba twagombye kuyarwanya ni ukuvuga ngo u Rwanda ntabwo rwagombye kuba rubarirwa muri uriya muryango u Rwanda rwagiyemo biriya bihugu byose bizi neza yuko u Rwanda rutujuje ibyasabwaga kugira ngo rwinjire ahubwo ubwo babyemera rwemeraga kugira ngo rwinjire impamvu batanze bavuze yuko ari ukugira ngo noneho bazarufashe kugira ngo rugere rushobore kuzuza ibisabwa byose ku banyamuryango bivuze ngo ufashe rero urebye igihe u Rwanda rumaze muri uwo muryango n'ibyo rutari rwujuje icyo gihe kugeza uyu munsi usanga yuko nta kintu cyahindutse ahubwo byabaye bibi kurushaho ibi bintu rero ntabwo ari twe tubibona twenyine mu by'ukuri ntabwo ari abanyarwanda babyemeje kureba kwiyemeza kugira ngo bagire ubuyobozi buzima ubuyobozi bubereye abanyarwanda babone ibyo ngibyo ahubwo n'aba bantu bari muri uriya muryango ibi bihugu biri muri uriya muryango byinshi birabibona ukurikije nk'inyandiko abongereza bamaze iminsi basohora ku byerekeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu ukurikije byavuzwe nk'uko wari umaze kubivuga ubwo kagahinduraga constitution kugira ngo itegeko nshinga kugira ngo yongere yiyamamarize kuyobora igihugu usanga mu by'ukuri aba bazungu ibihugu bindi biri muri Commonwealth byarasanze mu by'ukuri u Rwanda nta ntambwe rwateye ariko bakabibona nanone igihe gisa nk'aho cyarenze kubera yuko byashobokaga yuko n'ubundi iriya nama batari kwambaye u Rwanda ngo rubigire ariko nanone iyo uzi ukuntu ubutegetsi bw'u Rwanda ubutegetsi bw'agatsiko bukora ntabwo byatangaza cyane kubera yuko tuzi yuko batanga amafaranga menshi atagira ingano kugira ngo ibyo bifuza bo bize bikorwe mu by'ukuri ibyo bita lobby bakagenda bakajya gusiga bavuta bagasiga bagasigiriza bagasiga irangi bakabeshya bagasohora amaraporo atekinitse atarimo ibintu by'ukuri kugira ngo ibyo bintu byose babigereho ni muri urwo rwego nkeka ko yuko n'ubundi niya nama bayibonye hanyuma noneho rero abantu wenda bakaba muri icyo bihugu baracanye ku maso nyuma bakavuga bati iki gihugu turi kugira abantu bakaba ugasanga batakwishimira urubona Bwongereza Canada ibihugu byose bikomeye vuba icyongereza kugira ngo bigende byisange biri mu Rwanda biri kumwe byicaye n'umuperezida wahinduye constitution itegeko nshinga kugira ngo yamamaze aho uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri raporo zisohoka buri gihe u Rwanda ruba mu bihugu bya nyuma bagasanga wenda ari ibintu biteye ubute bagasanga ari ibintu batashobora kumva bishimye hanyuma noneho nk'uko bikorwa na none muri ibi bintu bagashaka impamvu yoroshye impamvu yakumvwa na buri muntu wese bagasanga nta kindi ari ukubishyira kuri COVID impamvu uvuga ngo ni ukubishyira kuri COVID ni uko hari amanama ubungubu menshi agenda aba abantu bagahura urugero wenda umuntu yahita afata rwihuse ni uko biri kuvugwa nduva biri ku ngingo turibuze kuvugaho muri iki kiganiro biri kuvuga yuko kaga ari inama azajya mu Bufaransa mu cyumweru gitaha none si iyo nama nimba izahuza abantu 2030 ni ku kino noneho Commonwealth yo itari kuba yari gushashobora kuba ibi ni ikimenyetso kigaragaza yuko impamvu batanze n'impamvu nyakuri zatumye bayegezayo ibyo bintu bitandukanye ikindi wenda abantu bagomba ko batazi nuko uriya munyamabanga mukuru w'iya wa Commonwealth agomba kuba nawe ari kurangiza manda ye yagombye kuba yararangiye gushwari umwaka ushize ahari bw'inama yagomba kubera i Kigali akaba rero agomba kongera kugira ngo arebe ko yakongera kumugira icyizere ariko uriya akaba ari inshuti yakaga nawe cyane nk'uko abantu benshi babivuga bakurikiranira hafi ku buryo rero ariyo mpamvu ubona bagenda banabyegezayo batanavuga yuko byarangiye burundu ariko nk'uko wari ubivuze amaherezo nkeka yuko ari ukuri inama ntabwo mbona aba bayobozi bazajya mu Rwanda ntabwo mbona inama ikorerwa mu Rwanda akayabo n'akayabo kashyizwe mu gutegura iyi nama agatsiko kabikoze kizera yuko ari ishoramari kari gukora kari gutegereje yuko ngo abantu ngo bazaza ngo bagacira bagasiga amafaranga y'amanyamahanga menshi cyane amadovize nubwo nayo yari imibare ipfuye mu by'ukuri ko twize kubivuga hano kuri radio kubera ko inama ntabwo izamara ukwezi nta nubwo izamara ibyumweru ni iminsi ingahe gusa ku buryo rero ayo mafaranga bazagenda bashyireyo ariko ntabwo ayo mahoteli yabo ntabwo ibintu byose byapfuye bizazanzamuka kubera inama mu by'ukuri ariko turabizi yuko agatsiko kaba gashaka kwibonekereza kaba gashaka kugira ngo kerekane yuko ari igihangange ari uko bakora ibyananiye aba ibindi bihugu byo muri Afurika ku buryo n'ubundi ibyo by'amafaranga byo ntekereza ko batanabishyiraho ingufu nyinshi cyane ahubwo icyo bashaka gusa ari ukugira ngo bibonekeze bajye bavuga mu byari byabo bahora bavuga ko ari abambere mu bintu byose icyo navuga rero wenda mu byerekeye by'abantu bakora batekereza no gukora ni ugukomeza gushyira igitutu kuri ibi bihugu mu by'ukuri kugira ngo tubyumvishe yuko u Rwanda rudafite rutujuje ibisabwa byose kugira ngo rube no muri uriya muryango nta n'impamvu yo kugira ngo abayobozi b'ibihugu bigendera mu by'ukuri byujuje ibisabwa byose kugira ngo babe bari muri Commonwealth bajye gusanga bicaye batumiwe n'umuntu we wigize igihangange wica uwo ashatse yica buri munsi ijoro ryose ufunga abantu usenyera abantu wiyamamaza umaze imyaka 20 n'ingahe n'irimwe ku butegetsi mu bantu bose bazaba bari kumwe bicaranye baramutse bicaranye menye nta wundi muntu ufite n'imyaka 20 ku butegetsi ku buryo rero nanone urebye umupira mu kibuga cyacu twe tugomba gukomeza gusobanura ibihugu kugeza uyu munsi ibintu birakorwa bikorwa neza ariko ntabwo tugomba gucika intege tugomba kongeramo ingufu kandi abantu banabikora bakiyongera nabo kubera yuko iyo abantu babaye benshi bagasobanura ibintu bimwe bakabisobanura uko biri kubera ko niko biri ntacyo guhimba gihari ntekereza ko abantu bagira ngo bakumva bakabona bakagira bafungura amaso gahoro gahoro bavuga ati aba bantu ibyo bavuga bigomba kuba bifite ukuri cyane cyane ko n'iyi miryango itabogamiye kuri leta ikorera abazungu bemera cyane akenshi basohoye ibyegeranyo mu by'ukuri byerekana ishusho nyakuri ya buriya butegetsi byerekana ukuntu u Rwanda biyoboye n'ishyaka n'ubutegetsi bw'igisuti ku buryo rero ntabwo ari ibintu bikomeye byo kugira ngo bisobanurwe ahubwo icyo mbona gikomeye kandi kigomba gukomeza gushyirwamo ingufu ni ukugira ngo abantu babyitabire ibyo bikorwa abantu bari muri ibi bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bose bajye begera abayobozi babo babasobanurire yewe banabashimire yuko inama bayisubitse kugira ngo bakomeze banarebe barebere hafi noneho nimba mu by'ukuri iyi nama itagombye no kugira ngo bavuge babyambure u Rwanda bera ahandi atari ukugira ngo abanyarwanda bicwe n'inzara ahubwo ari ukugira ngo batange ubutumwa kuri karagatsiko y'uko abanyarwanda bamaze kukarambirwa ariko n'amahanga noneho yamenye akatsiko yamenye uko gakora yamenye ibyako hanyuma noneho n'ibi bihugu ntekereza ko bifite inyungu nyinshi cyane yo gukorana n'abanyarwanda kurusha cyane no gukorana agatsiko uriho gukorana n'agatsiko kubera yuko amateka tubwira yuko uko byagenda kose n'ubundi udutsiko two turagenda ntabwo kagakomeye kurusha ba Mobutu ntabwo kagakomeye kurusha yewe na Idriss Déby ejo bundi wapfuye nawe niwe urebye bendaga kunganya imyaka ku butegetsi utwo Idriss Déby mushaka gakeya ariko bageraho ngo bakagenda kandi bagenda buri gihe ari ba ruvumwa ku buryo rero ntabwo ibihugu byateye imbere mu majyambere bikunze cyane kugaragara nubwo bakorana nubwo bagira iki ariko kugira ngo bagaragare cyane ko abantu nk'abo ngabo ntabwo bikunda ikindi kandi ntabwo nuko abantu nabyo mu byo tuba tugomba kubasobanura ari uko ntabwo bakeneye gukorana n'abantu babicanyi ntabwo bakeneye gukorana n'abantu bakoresha iterabwoba abantu bakandamiza abaturage babo bagombye kuba bakorera ahubwo hari abantu bazima baba bashaka kugira ngo ibintu bihinduke alternative mu Rwanda irashoboka aranitse n'amashyaka dufatanyije turahari kandi nkeka ko turi abantu bazima cyane bashobora gufata ubutegetsi muri cya gihugu bakayobora igihugu nk'uko abanyarwanda babyifuza ariko ibyo byose biba bikeneye yuko abantu babisobanura biba bikeneye yuko abantu byigaragaza bakerekana yuko uko ibintu bimeze mu by'ukuri barangiza bakanerekana yuko n'ubundi nabo bafite ubushake n'ubushobozi bwo kugira ngo babihindure ubwo rero akazi ni akacu n'ubundi ni ukugomeza tugakora ni ukugomeza tukagira abo bantu hanyuma ubundi igira nama yo nta mpamvu yo kugira ngo bibere mu Rwanda kandi nkeka yuko biri mu nzira biri kuza hagati ko gari gashaka kwiyahure cyangwa akora ibyo gashaka ariko uko byagenda kose iriya nama kugira ngo izabere ku butaka bw'u Rwanda bizagorana ubwo rero mureke dukomeze dushyiremo ingufu mu byo dukora dukangurire abantu bose babishoboye ubwo ndabwira abanyarwanda bari hano hanze cyane cyane ariko nabo mu Rwanda baravuga kubera yuko n'ejo numvaga harimo abantu bamwe na bamwe nka bakaratera bavugaga babisobanura neza bavuga yuko nyine ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu tubarizwa mu Rwanda nta mpamvu yo kugira ngo inama nkazi zibere ahantu batoteza abaturage ubwo rero dukomeze dukore dukomeze dushyiremo ingufu ubundi bizashoboka nta mpamvu kandi ikigaragara ni uko kagari kugenda atibaba bwa busambo bwe bwa bugome bwe ntekereza ko nta minsi myinshi asigaranye kugira ngo abikomeze ahubwo ikibazo n'ubundi niko dutinda cyane abanyarwanda ndavuga kwegerana no gukomeza gushyira hamwe ingufu kugira ngo ibintu byihute nidushyira ingufu hamwe bizihuta ariko abantu nibakomeza kwigira abanyibindeba bizatinda ariko bizarangira n'ubundi tumuvanyeho byanze bikunze urakoze
cyane bwana Patrick uwariraye ku icyo gitekerezo cyawe cyiza uduhaye kuri iyi ngingo nibyo koko tugomba kwishyira hamwe ubundi tukavudukana kariya gatsiko kubera yuko kagomba kuvaho byanze bikunze ni objectif dufite ni ukugakuraho umunyarwanda kongera kwishyira akizana bagaha amahoro abanyarwanda ibintu byo kwirirwa babeshya isi yose ibintu byo kwirirwa bashaka kwigaragaza neza kandi ari baba rwa bujindira abo ngabo rurya ntiruhage kandi ari abo banyamururumba no oya agatsiko kagomba kuzaho kakagenda kuko birakabije ubuzima bw'abanyarwanda bukomeza kugenda gutya bita abantu gatitoma no oya birakabije naho rero gushaka kwirirwa batubeshya baturimanganya ngo inama ntabwo ibaye kubera covid nta kindi nyine bari kubasha kuvuga nta n'ikindi bari kubasha kutubeshya ariko rero biragaragarira buri wese yuko
bagendera ku mahame y'abadayimoni batagendera ku mahame rwose ari akoreshwa n'uyu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza. Bwana Mushimiye Jean Pierre, nagira ngo nawe nguhe ijambo kuri iyi ngingo utange igitekerezo cyawe, dukomeze twihutse tujye ku ngingo ya gatatu turangize ikiganiro.
Urakoze cyane Chantal na Patrick. Ku byerekeranye n'icyogamo birumvikana, ntabwo njye ntekereza yuko icyogamo ishobora kuzabera mu Rwanda Kagame adahinduye ingendo. Ibyo ntibishoboka. Nubwo bavuga ko ari COVID, ariko birigaragaza ko itari hakwiye. U Rwanda, murabizi, u Rwanda na Mozambique nibyo bihugu biri muri ya muryango bitavuga ururimi rw'icyongereza. U Rwanda rujya kwinjira mu Commonwealth, muribuka ko n'ubundi donc ishami rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Commonwealth ryatanze nk'ikirego ruvuga ruti u Rwanda ntabwo rwuzuza, ntabwo rwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Icyo gihe kugira ngo rujyemo ni kubera Kagame yari yararobinze muri ibyo bihugu, ibihugu nibyo byamwemereye amaleta. Ariko mu by'ukuri abahagarariye uburenganzira, abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri ya muryango wa Commonwealth, mu by'ukuri barabivuze, bavuga yuko u Rwanda rutari bibikwiye. Ariko kubera lobbying ibihugu abaprezida nyine ubwo birumvikana nibo bamwaha gatoki, nibo bamwemereye bati igihugu ni cyize twifatanye, dore kiri muri East Africa, dore bashyizeho icyongereza, ibintu nk'ibyo. Rero ko ntekereza u Rwanda nicyo gihugu cyagikwiye kwiyadabuta ku bintu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu donc na demokarasi, kubera yuko rwari rubizi neza ko rugiyemo ku ngufu, mbese rugiyemo ruhatana kandi ari n'igihugu kitavuga icyongereza. Ubwo urumva ibyo bintu byari birigaragaza ko rwagomba gukora neza kurutaho, ariko ibintu byarazambye, ahubwo urugendo rurushaho gukora nabi. Urumva ko biragoye kugira ngo nge nemeze ko n'inama n'umwaka utaha niba u Rwanda rudahinduye ingendo, iyi nama ntabwo ishobora kuhabera. Ni ibintu byigaragaza, nubwo yenda wa mugani bavuze ngo ni ukubera iyi COVID, ariko ni nka excuse. Ariko mu by'ukuri murabizi twese twaranditse, abantu bose baranditse, yewe nabo mu Rwanda barandika bavuga ko ibi bintu bidashoboka, bitari bikwiye. Kuko inama nk'izi zibera ahantu ari ukugira ngo ari nka kadoyo y'uko wakoze neza. Noneho rero ubwo kado babahaye Kagame nta niyakwiye, kandi nabo twagerageje kubisobanura barabibona. Ubwo kubw'amahirwe wa mugani kubw'Imana dusenga, kubw'Imana yumva amasengesho, ni COVID murabona yajemo, murabona ntubwa kabiri sibi. Ubwo rero niba Imana yumva amasengesho, niba Imana izi ko Abanyarwanda nabo ari abantu, ishobora no kuzana ibintu nk'ibi ngibi nyine igakinga mu maso kugira ngo bajye babona icyo bamusobanurira, bamubwire. Ariko mu by'ukuri ikibazo aho kiri ni ibibi akorera Abanyarwanda, akuriye kutubahiriza uburenganzira bwa muntu na demokarasi ntayo. Hanyuma ibintu byinshi biriya byo kidnappinga umuntu nka Rusesa Bagina, biriya byose ntabwo bishobora kuguhesha amanota. Musa abazungu yaba yarabagize injiji gute koko? Ntabwo abazungu nubwo baceceka cyangwa bagatinda gusubiza, hari ababi bafata yuko ngo ari ubujiji cyangwa iki, ariko ibintu byose baba bireba. Rero ntekereza yuko bashobora kuba bibeshya ngo izahaba, kuko iyi bihaba kuki se batakurishije Zoom cyangwa se ngo bavuge bati ibihugu binibi COVID irakaze ntago biri buze, ariko aho hidakaze nibaze yende babe n'abakeya bakavuga bati yenda nk'ibihugu 20 bize yende ibindi bigiye kuza bikorere kuri Zoom, ariko inama ibi ibyo ntibyabaye. Kandi urabona Kagame nyine, urabona inama ibereye nanone ni uyiridinga igihe cy'imyaka 2, umwaka ushize ubu ntabikoze, n'uyu ntabikoze. Ntekereza ko natitwara neza rero byose azabura ntizahabere, cyangwa se iyo myaka 2 bagakomeza bagafata ikindi gihugu, ko nabyo birashoboka. Ariko birasaba ko wahindura ingendo, yenda n'impamvu bari baratinze kubivuga, bagira ngo barebe ko hari icyo akora. Nibwo ko na mushiki wabo ajya kuyobora uriya muryango hari ikintu yakoze cyo gufungura ndibuka Kizito na Madame Vitwari icyo gihe abantu baramushimye bati baravuze bati yenda atangiye kugira icyakora yari ikosoye ariko Madame uriya mushiki wabo baramwemereye nyine bamutangaho kandidatire anatambuka ubu ntekereza ko n'abazungu bari bategereje yuko hari icyakora ntiyagize icyakora ibintu byose yariciye amazi so reka mureke rero turebe ntekereza ko ingufu zo ziri kugenda zigabanuka Chantal wari uvuze uti ku bintu by'intore buriya intore nazo mwibuke ko ziba zikeneye amafaranga ziba zikeneye gukora lobbying hari impamvu ntacyo zifite rero cyo kuvuga kugeza ubu ngubu ibintu byose kuri zo ni negative ibintu byose muziko yajyagaza buri mwaka muri Rwanda Day akazitumira zikazenguruka zikagira gute ubu uretse na COVID ntekereza ko n'amafaranga ari kugenda gabanuka intore rero nta kintu cyo kuvuga zifite mwibuke mu nama ejo bundi muri RPF Perezida Kagame yarababwiye ngo namwe mukore donc abonye ko ikibazo cyo kuba tumushyira hanze muri za media na hehe abona ko bisigaye ari ikibazo yerekana ko ameze nk'uri kugenda nigwa gahoro gahoro nyine nawe akabona ko hari ikibazo ababwira ati namwe mukore ati namwe mujye muvuga kandi mbere yari yababwiye ngo muzicecekere ati mureke basakuze natwe twikomereze ngo bikomereze imirimo yabo so aho ngaho rero akaba herekana yuko izi ntore nta kintu cyo kuvuga zifite keretse oya nta kintu wabona zavuga aho tugeze ahangaha rero nkaba ntekereza ko kw'iki kibazo rwose cya Commonwealth cya Chogam ni ikintu kiza twari twifuje twese nta utaravuze ngo haleluya ahubwo ikibazo nuko abanyarwanda bagira ngo ni ukubanga ariko abantu bashyira mu gaciro bamenye ko batayikwiriye nama rwose kandi n'ubundi sintekereza ko bizanashoboka ndumva ari icyo naba mvuze murakoze Chantal ntabwo turi kukumva ntabwo turi kukumva ni kuri mute
muri kunyumva
okay
murakoze ku Bwana Jean Pierre Mushimiye kuri icyo gitekerezo cyawe cyiza utwunguye uduhaye kuri ingingo reka twihute tujye ku ngingo ya gatatu ariyo irangiza iki kiganiro aho kaga ngo yabukereye yabukereye rwa bujindi rurya ntiruhage yabukereye wa munyamururumba ngo araje i Paris niba none i Paris ariho azakura ibyo azarya agahaga niba nahagera umururumba azabona ibimuhagije ugashira niba rwa bujindi azatandika ibirenge akazi i Paris aje gukora iki nibyo ntazi ariko ngo araje da ngo araje ejo bundi mu cyumweru gitaha rwose haje hari inama igomba kuhabera inama yerekeye ku bintu byo gutera inkunga ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika kaga zaba yaje ngo azaba yabukereye rwose ngo azaba aje rero ariko muri iyo nama hakaba iyo nama izaba ariko ubwo ngubwo ngo arashaka no kuzagirana ngo ibiganiro hari ibiganiro agomba kuzagirana ngo n'abasirikare n'abahoze ari abasirikare b'abafaransa bahoze bari mu Rwanda uretse yuko iyo babyandika rero babyandika ku buryo bushekeje haravuga ngo n'abasirikare barwanye ngo na FPR ukibaza ukuntu abafaransa bagiye mu Rwanda kurwana na FPR ndetse buriya ahubwo buriya mu bipindi bya kabarebe mbeba y'abazungu buriya mu minsi iri imbere nawe azagenda kubita abana ibipindi avuga ukuntu barwanye n'abafaransa bakabatsinda murabizi neza uriya mbeba y'inzungu ukuntu aba ari kubeshya cyane yabeshya abana bavutse ejo bundi yabumvishije mu byanditse rero bavuga yuko nyine ngo muri abasirikare bamwe mu basirikare b'abafaransa nyine ngo barwanye ngo na FPR nuko buryo barwanye rero ntumbaze ibyo bari kuvugamo babeshya nyine ariko kaga rero ngo azaza ngo abonane nabo ngo agirane nabo ibiganiro bazaganira kuki basagane na tukuntu barwanya kabatsinda bazarwa zaganira se ukuntu bazando sa umuntu nkuriya w'umudiktateur ba bagaca bugufi no ntago ntago mbitekereza ntago mbona ukuntu igisirikare cy'u Faransa gishobora kuzagenda ngo giciye bugufi imbere yarwabujindiri ruriya imbere yuriya mu ewe narinjye narangiye kumvugisha nabi nasamuye ikintu ku buryo uritse gutekereza ariko se azaza kuganira nabo iki azaza kuganira ukuntu yarwanya nabo akabatsinda azaza kuganira nabo ukuntu agenda basebya ahantu hose ko aribo bakoze jenoside azagenda azaganira nabo ku byerekeye iki ubwo twese turabitegereje nyine ibyo biganiro kaga ngo azaza kuganira nabo bamwe mu bari bagize igisirikare cy'u Rwanda ngo bari mu Rwanda igisirikare cy'u Bufaransa mumbabarire bari mu Rwanda hagati y'umwaka 1994 icyakora urabireba ugasanga ari akaga urabireba ugasanga biteye isoni ureba murazi imibanire y'abafaransa n'akaga nabyitangukira ni bya bindi bavugane ni je t'aime moi non plus usanga buri gihe bamwe barimwo boshyererezanya bombe kaga yohereza bombe kaga funga z'ambasade kaga hambiriza abafaransa ati mutahi wanyu y'abakanuriye amaso kaga akagira gutya ati kongera kwibuka ko hari ya dosiye y'indege kaga kongera akagaruka yigize mwiza abafaransa nabo bakamubeshya baraziranye barahari igihe nyambuga nti abafaransa n'akaga bose ni indyarya ku buryo indyarya ngo nizo zirarana mu buriri ngo buri wese akabyuka akagenda ku buryo rero hariho igihe arigendewe akagana abafaransa rwose ngaseka nkavuga nti nzaba ndeba ukuntu ibi bintu bizarangira ariko ubu ngubu rwose nsiba umubano hano ni mwiza n'ishusho rwose ni ibintu bimeze neza aho habayeho ronoriye yiriya ndege nubwo bwose bitararangira ariko urabona ibintu biri kugenda neza da ibintu biri kugenda neza madamu mushiki wabo nawe ubwo ngubwo arakataje rwose ari gutanga ruswa impande zose abajournaliste baraguze les intellectuels rwose corrompi barafatishije uretse ko batazafatisha igihugu cyose ntibishoboka bashobora gufatisha bamwe agace gatoya ariko kandi no mu gihe gitoya kubera yuko kaga ntaho ahagaze kaga ari mu marembera ibyo bintu ntago bishobora kumara igihe kirekire kaga ari mu marembera kaga arimwe arihamba barimwo nyine baragerageza kurwanya bari kubona mu Bongereza aho bavuga ururimi rw'Icyongereza bibamereye nabi noneho batireka nibura wenda turebe hariya two twakongera kongera kugahata ngo turebe uko aho twaba turi gupfundapfunda imitwe ariko rero mu byo gupfundapfunda imitwe nta kigenda kaga rero ubwo ngubwo mu kuzina aha ngaha mu Bufaransa tukaba tumwiteguye hagati aho ngaho turamwiteguye hari abakongore bamwiteguye hari abanyarwanda bamwiteguye kumwakira murabizi nyine uburyo tumwakira uburyo kaga tumwakira ni ukumuvugiriza induru ni impyisi n'ibihehe utayivugirije induru nyine nubwo ivuga bwose ngo ngize impundu mparana ariko ntacyo tuzayivugiriza induru kaga turamwiteguye rwose ibintu biri mu buryo abakongore bo barabirangije rwose biri ku murongo ariko natwe turabirangiza mu minsi mikeya ubundi kaga rwose itariki yo ne se bien fixe ni 18 yo ngahunga ni kuri kote y'abanyarwanda isaha naho bizabera birakigwaho birakigwaho ariko mu minsi mike y'itarenze itatu biraba byagaragaye biraba byabonekeye buri wese maze ubundi tuzabukere tujye kwakira kaga tuzakaga uzaza tuzakwakira rwose turagutegereje tuzakwakira bihehe hari izo mpundu mporana tuzakuvugiriza induru nicyo kintu ubu ngubu turimo mwino banguka rwose turakwiteguye uruzinduko rero rwa kaga rwose na azahahurira na kaga azahahurira na kaga kandi kandi turamutegereje azaje gukubita igipindi aje kubeshya nahangaha ariko nizo za ruswa zabo ntacyo zizafata n'akantu gatoya barabeshye bihagije teruma yuko abantu bose bamaze kubamenya isi yose yarabamenye na hahandi bajyaga banyura bagenda babeshya reka da ntibigifata n'utwo tunyamakuru dutoya bagenda ngo bashyiramo udufaranga bagenda bagira gute wapi byose birimo birashira kagari mu marembera kagari mwaragenda nabangukaze icyakora tumuvugirize impundu nabangukaze tumwakire nabangukaze rwose turi kumwitegura kugira ngo tuzamwakire ejo bundi aje kutubeshya aje ngo guhura n'aba basirikare b'Abafaransa nzi neza yuko ntacyo bazavugana nzi neza yuko ari ntacyo bizabyara nzi neza yuko azongera agende bukoduye bazongera bamukorere nk'ibyo bamukoreye ziriya za haporo zose basohoye zigasohoka zirimo ubusa zirimo nari ngiye kuvuga ngo zirimo ibitagangurirwa n'ibindi byose ngibyo Abafaransa bamupfunyikiye ubundi arakomeza ararira akomeza araboroga ngo Abafaransa ejo bundi abasirikare baherutse kubona yuko ari nta kintu ibyaha bigeze bakora ese Abafaransa bajya gukora jenoside mu Rwanda bate nabonye rero bari kwiriza noneho bahwereye babarirayo kwarika nk'ingona ay'ingona ngo zayibuka izo ngizo zirimo zirabwejagura zirimo zizahogoje sinakubwira ngo Abafaransa bagiye gukora jenoside mu Rwanda he bajye babeshya jenoside yakoze mu Rwanda ture bigaragarira buri wese n'abanyarwanda bitanye hagati yabo nta mufaransa waje mu Rwanda kugira ngo yice umunyarwanda none barimo baririza yo kwarika sinakubwira babeshya buriya nyine azaza aje gukubita ikipindi no kubeshya nizo ntoramayugize ubundi zizongere ziririmbe ngo azaze turamutegereje rwose hari impundu tuzamuvugiriza rwose azabanguke reka ne kwizimba amagambo nongere mpe ijambo bwana Patrick wariraye nimba tukiri kumwe muri iki kiganiro winda bona tukiri kumwe aracyari muri studio nagira ngo nguhe ijambo ugire icyo wakongeraho kuri kaga ngo uzaza kudusura ariko natwe tukaba tumwiteguye da turamwiteguye rwose kumwakira ni karibu turagutegereje kaga banguka rwose banguka ijambo ni ryawe bwana Patrick wariraye
oya urakoze cyane madame Chantal urakoze cyane kuba ubwiye abakurikira ditahuka rwose ko mutegereje kaga nimba azaza koko mu by'ukuri kuko nabyo buriya ngiye ntago mbyemera cyane ndugutegereza kuzageza tubibonye ariko nimba azaza muzamwakirize impundu akwiye urugendo nibyo biryo kwanga azajya kubona ngo n'abasirikare ngo barwanye ngo n'aba FPR nta basirikare barwanye na FPR bahari ariko nk'uko bigaragara muri zira raporo yaba iy'Abafaransa cyangwa yabayiriya ya kompanyi y'Abanyamerika yabakoreye ngo yemeza ko Abafaransa ngo bashobora kuba bafite uruhare bagize muri jenoside byose urebye bigenda bigaragaza yuko kaga rwose yari kumwe n'amakuru mu buriri bumwe bari kugenda bareba uko bakora amanyanga yabo ku buryo nibyo ngibyo byabo basirikare byose ni ibintu mu by'ukuri nimba azajyayo kuko nk'uko bikubwiye ntabwo mbyemera cyane ariko ntabwo bivuga ko mutagomba kwitegura kuko muramuzi ngenda nk'isi hari ubebe nimba bavuze ko azaza ashobora kutaza ariko ashobora no kuza anyuze mu gikanyi ku buryo rero mwitegura rwose mugategura inzira zose aho azanyura mukamuvugiriza imunda kwiye ariko icyo navugaga gusa ni uko ibyo bintu byo kuvuga ngo azajya akorana n'abo bantu ni ibintu byerekana yuko aba bantu abo bagabo uko ari babiri ari makuru cyangwa se ari n'akaga bafite ibyo bari gutegura ibyo bari gutegura ariko nta bindi turabizi tuzi neza yuko FPR na kaga bafite cyane idosiye ikomeye kandi izwi n'abafaransa idosiye y'indege yari itwara abakuru b'ibihugu babiri dosiye yahanuwe na kaga n'abambari be n'agatsiko kiwe ku buryo iyo dosiye kaga arabizi yuko abafaransa bayifite arabizi yuko byanze bikunze igihe icyo ari cyo cyose bashobora kuyisohora kandi ko bazanayisohora natekereza ko mu byo bibahangayikishije cyane cyangwa bibahangayikishije cyane ari ukugira ngo arebe uburyo iyo dosiye yarangira ku burundu ubu rero urebye aho ibintu bigeze byakwitwa yuko urebye abo yarasigaje kugira ngo babihe umugisha cyangwa se babyemere harimo abasirikare b'abafaransa mwabonye ko abenshi mu minsi yashize nyuma yagira raporo y'abafaransa cyane cyane basohotse bakajya hanze bakayamagana bakavuga yuko ibyasohotsemo ntaho bihuriye n'ukuri murabizi ababaye muri guverinoma ya muri guverinoma niba ari barajirali sinzi bari porome minisitiri icyo gihe bose basohotse abenshi bavuga yuko ntabwo ibyo byanditsemo byo gushaka gusiga cyasha igihugu cy'ubufaransa atari byo ariko ugasanga nyine uwatumije raporo ariwe Macron abifatanyije na kaga aho mbihera cyane ntabwo byumvikana ukuntu raporo yatumijwe na Macron umunsi bayimuhayeho ariwo munsi banayihaye na kaga cyangwa iminsi ibiri ikurikiranye ku buryo byahitaga bigaragara yuko raporo yasabwe cyangwa se yatumijwe n'abantu babiri ariyo mpamvu bagomba kuyibonera mu gihe cyenda kumera nk'ari kimwe ariko kubera ko uwayikoze agomba kuyitanga kuyibayihera mu ntoki bombi byagaragaye yuko abanza yiha Macron hanyuma akurikizaho kaga ariko abo bantu bombi mu by'ukuri bigaragara yuko aribo batumije raporo iyo unarebye n'amagambo yakurikiyeho cyane cyane kuri kote y'u Rwanda ku ruhande rw'u Rwanda bavuga uko bishimiye raporo bavuga yuko ko nta ngaruka cyangwa inkurikizi z'ubutabera zizakurikiraho bihita bigaragara yuko ari ibintu bumvikanyeho ari ibintu bicaye bagafifika barangiza bagashaka abantu babibashyira mu bipapuro hanyuma noneho bakaba aribyo bazajya bashyira imbere mu maso y'abantu ibingibi ariko ntabwo bibuza mu by'ukuri ukuri ko guhari kandi ko ukuri kuzasohoka muri uko kuri rero kugomba gusohoka harimo n'ibyo byo kumwakira nyine uko azaza nzi neza yuko aho ngaho iwanyu haba mu Faransa cyangwa haba mu Bubiligi nzi neza ko mwiteguye ko kwa mugani imyiteguro twayibonye nuko beza mwitegure abanyarwanda benshi nabo badukurikiye umwanya bafate rwose randevu uwo munsi ntabwo ari ngombwa rwose ko abanyarwanda bikunze kugaragara ko harimo abantu bamwe bagera aho ngaho ngo bafite akazi ngo bafite ngo ibiki ako kazi inshuti bavandimwe rwose ako kazi kazahoraho ako kazi ntaho kazajya abadafite iminsi ya maradi bashobora guhamagara ko barwaye bazasaba uruhushya cyangwa bafate konje niba na ngombwa bazanasiba akazi ntabwo n'ubusiba akazi nimwe bakwirukana ntabwo bibaho ariko bazajya kwakira uriya mugabo mu byubahiro bo bamugenera kuko bamuha impundu akwiye Chantal ngewe icyo nakubwira uyu munsi aha ngaha nicaye mu bintu bijya bishimisha Serge yari ahari twari turi kumwe ni ukuntu kaga yageze hano yaje Toronto tukamuburabuza akabura ahantu na hamwe ari burara akabura ahantu akorera hoteli kugeza ajya kwikorera mu isoko ibyo bintu birashoboka cyane kandi iyo ni mu myaka yari hejuru cyane yarigize igihangange ariko yaraje tuburamuburabuza hoteli zose tuzimwirukanamo abura ahantu akorera inama ajya kuyikorera mu isoko no kugira ngo ave aho ngaho byabaye ngombwa yuko abapolisi b'ahantu bashinzwe umutekano bajya kumureba bamunyuza mu gikari agenda yihishe nk'impyisi rubebe ku buryo rero ibyo ngibyo abanyarwanda bari mu Rwanda icyo gihe baradushimye cyane kandi natwe twarishimye no kugeza n'uyu munsi twumva dufite fierté yuko ibyo bintu twabikoze twabishoboye kugira ngo umuntu wigize igihangange wica abantu ashaka igihe ashakiye ufunga akandaza abantu ko dushobora kumubuza amajyo namaje akabura na hoteli muzi ko arije twatangira tuvuga kuri igwiza ku bintu bashije ahana ajya hose ajya kuri ama hoteli ateye ubwoba akora amanama mu hoteli ahenda cyane kandi abunyarwanda muri rusange muzari bamereye nabi ubukene bamereye nabi namwe rero ni ukuvuga ngo nanze urwo rugero kugira ngo bwe ko bishoboka nshishikariza abanyarwanda rwose kugira ngo bazitabire iyo myigaragambyo bazayitabire baze kwiyereka kaga yuko ubutabera umutuzo yabujije abanyarwanda mu Rwanda twebwe tubyumva kandi twumva bitubabaje kandi ko nawe tumusaba cyangwa se tumwumvisha nako ntabwo ari ukumusaba tumwumvisha yuko ibyo bintu bigomba guhagara kandi ko tuzabihagarika koko bizaba ikimenyetso cy'uko kaga ari ahantu atagomba kugira kubera yuko ntabwo ari umuntu ujya mu bantu ntabwo yagombye ko ari umuntu umukuru w'igihugu usanga abandi bakuru b'igihugu kuko we ni umunyamururumba ni isi ya rusahuzi ni umwicanyi ruharwa sinzi nta kintu kimutavuga kuri uriya mugabo kubera yuko ibintu akora bidusaba yuko tuvuga ayo magambo yose ntabwo ari ukubera yuko ari ubushizi bw'isoni cyangwa ari ugutinyuka cyangwa ari ukubahuka ariko sinzi ikindi kintu umuntu yamwita kitari ibyo ngibyo kubera ko nta kindi kintu akora uretse kwambura kwica kunyaga kwandaza kwa abanyarwanda bose nkeka ko bamuvumira ku gahera ariko abanyarwanda muzi ko duteye ariko abanyarwanda benshi bamuvumira ku gahera kugeza ubu ngubu kubera yuko ntabwo wakwishimira umuntu ukubuza amahoro wakwishimira umuntu uri aho ngaho wagira ngo abereyeho kugira gusa ngo abuze abantu uburyo rero ubwo ngubwo imyigaragambyo dushishikariza abantu rwose kuzayitabira bazaze bafatanye n'abandi natwe tuzabakurikirana tuzatera inkunga uko bishobotse ariko ibyo bintu bigomba kwitabirwa rwose abanyarwanda haracyari iminsi yo kugira ngo bitegure kugira ngo mwitegure bazamwakire uko bigomba naramuka hageze ikindi ni uko iki gihugu azaba agiyemo ndavuga igihugu cy'ubufaransa nacyo kigomba kubona ubutumwa bw'uko ubufaransa budakeneye gukorana n'abantu bameze nka kaga kugira ngo bube bwagaragara ku ikarita ya Afurika ntabwo ubufaransa bukeneye gukorana n'abantu babicanyi ntabwo ubufaransa bukeneye gukorana n'abantu b'ibisambo bajura ntabwo ubufaransa bukeneye gukorana n'abantu babuza abandi amahoro u Rwanda rutuwe na miliyoni numva kaga ejo ndari kwidoga bongeye kuri 14 ubwo ngubwo sinzi wenda baba bari no kubariramo nawe yica hari kubera ko ntekereza yuko umuntu wica abantu ntabwo nashobora kugira amahoro ku mutima ntibishoboka ubwo rero ntekereza ko n'aba yagiye yica bose agenda babara avuga ko ari 14 ubwo tufate ko ari 14 ntabwo kuri miliyoni 14 wahitamo gukorana n'umuntu ufite amaraso intoki zanduye ufite amaraso ku ntoki nka kaga ni ubutumwa bundi nabwo abanyarwanda bari muri ibyo bihugu by'uburayi ni ukuvuga ngo mu Faransa mu Bwongereza mu Buholandi za Luxembourg mu Budage aho hose birashoboka ko abantu baza bagakora imyigaragambyo bagataha bose bazaze baho ubutumwa kaga ariko bahe n'ubutumwa abafaransa yuko biteye isoni n'agahinda kuba ubufaransa bwakira umuntu nk'uriya umuntu bagombye kuba bafata bakajyana mu nkiko umuntu wishe abadereva batatu b'abafaransa bari batwaye indege yatwaye bamanuye FPR yahanuye yari itwaye perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda wa kaga yasimbuye kuvuga Habyarimana na Ryamira w'u Burundi uwo muntu nta handi hantu yagombye kuba ajya ntabwo bagombye kuba bamutumira mu manama ngo bamuramburire tapiruje ahubwo bagombye kuba aza bakamufata bakamushyiramo amapingu bakajugunya muri kasho hanyuma bakamucira urubanza hanyuma abanyarwanda bo bakagira amahoro abanyarwanda bagashobora kwitamo uwubayobora ubishoboye unabishaka ubereye abanyarwanda ibi rero urumva nta bandi bantu babikora nanone ibi bintu byose bireba abanyarwanda ku buryo rero nta bandi babikora abanyarwanda abanyarwandakazi mureke duhaguruke nimuhaguruke muzitabira imyigaragambyo muzajye guha kaga ubutumwa naramuka natashye azatahe agenda abwira abanyarwanda yuko bafite bene wabo bari hanze bumva akababaro kabo ntekereza yuko abanyarwanda ni baba benshi cyane bakaza bakatanga ubutumwa bwabo kaga nagera mu Rwanda nubwo tumuzi yuko agira ibiruru wenda ashobora kugenda akajya kwitura ko bazababonye bameze nk'abaziritse bari muri gereza ifunguye akajya kubarimiraho uburimo ariko azagenda azi neza yuko ibyo akora bizwi kandi ko byamaganwa ubwo rero niyo mpamvu abantu umuntu wese uzi ko ageze mwa kiriya gihugu cyangwa muri ibyo bihugu narimaze kuvuga ari impunzi aho umuntu buriya butegetsi bwa FPR buriya butegetsi bw'igiso ntabwo umuntu yagombye kuba kuri ya tariki ya 18 kuzicara cyangwa ngo avuge ngo araza kumva kuri radiyo itahuka cyangwa ku yindi radiyo uko imyigaragambyo yagenze ba bandi bahamagara abandi bababaza ngo byagenze bite kubera ko bo bataje kubera ko batagize ubutwari bwo kugira ngo baze kwifatanya n'abandi abo ngabo nabo bazagira ubutwari umunsi umwe baze bifatanya n'abandi bazaze bakora icyo gikorwa hanyuma ubundi twese dushyire hamwe kandi ntizaba icyo gikorwa cyonyine ahubwo bizanakomerezeho dukomeze dushyire hamwe hanyuma turangize ikibazo cy'u Rwanda murakoze
murakoze cyane bwana Patrick uwariraye nibyo kuko ubyukaga nuno kumuha impundu zimukwiriye no kumuha impundu zimukwiriye ntacyo azaba aje gukora inaha ngaha nta n'umuteroriste wa bihereye kubivuga uti yahanuye indege zari zirimo aba perezida babiri arabivugana none ararangiza agatambika ibirenge akangumva ngo agiye kuzina ahangaha oya ntacyo ntakintu agomba gukora inaha ngaha ntacyo rwose ariko naze tuzamwakira nk'uko wari ubivuze ubundi azagende nyine abwira abanyarwanda uburyo twamwakiriye mu cyubahiro agomba bwana mushimiye Jean Pierre nagira ngo nguhe ijambo nawe ugire icyo twunganira kuri iyi ngingo ubundi dusoze mu kiganiro
urakoze cyane arakoze na Patrick urumva azataha avuga ati ngize impundu mporana buriya nibyo niko azataha abwira abazaba yasize ariko nizere ko message yo izabihari zaba yatanzwe uriya muntu rero erega ni rwabuze ifoni ntago tushobora kumwita amazina yose abaho kubera ko ngiye mubona mu buryo bwinshi umuntu w'umubeshyi umuntu uhindagurika umuntu ugira gute muri bukari inama cyagiye akiri umuyobozi wa Union Africaine yabwiye abaperezida b'ibihugu ko ngo bajya gupfuka gutera ivi i Paris ngo hagati yabo ngo ntibashobora kuganira ibibazo ngo babyumvikaneho ngo babikemure ngo ahubwo ngo usanga ngo birukira i Paris ngo gute ngo gupfukamira perezida perezida cyo gihe waruriho perezida waruriho ni ntago ari Sarkozy ariko yavugaga ko bajya gupfukamira umuperezida w'Ubufaransa i Paris nyine ngo kugira ngo bakunde bakemure ikibazo cyabo niwe wabyivugiye mu nama icyo gihe niwe wayoboraga uriya muryango nyine wa Union Africaine none dore biramuyobeye ibi rero bihita bitwereka intege nke umuntu uri gusamba utazi n'ibyo arimo kubera ko Edabor ntabwo azitabira irahira ya parewe zizabe ejo mundi kuri tariki 12 numvise mu baperezida ntiwe atarimo bamaze gusubiza yuko bazitabira irahira rya perezida Museveni tuvuga ko ari nka parewe ariko ntago azajyayo hari izi nama zose zo muri Afurika izigiye ziba mu iyi minsi ntazo yagiyemo none urumva ngo azajya i Paris kureba perezida w'Ubufaransa Macron urumva ko ibintu rero byaramucanze ahubwo agomba kwitegura yende ko ari mu minsi ya nyuma rwose nge niko mbibona kuko burya iyo imbwa isubiye ku cyo yanze biba bigoye kugira ngo yongere yigarure ntabwo rero igihe atagifitanye umubano mwiza n'ibihugu byamufashije imyaka yose ibihugu nka Amerika Ubwongereza butahwemye kumuha icyari cyo cyose yari akeneye n'imyaka 27 yose akababona yarabakojeje isoni abakoze isoni mu by'ukuri mu kintu icyo ari cyo cyose ni ukuvuga ngo ibye wapi yewe azajya atera atega bishibuka atega bishibuka nta kintu azigera abona abafaransa bo ubwo bucuti bafitanye abafaransa ni ukubitondera rwose kubera yuko nabo hari igihe njyambakunda cyane buriya ariko ku bwa kaga ni ugusambagurika biriya byose ni ugusambagurika rero ntago twabigaya buriya abakuru b'ibihugu nabo hari igihe nyine badapfa cyo guhubuka ariko nta wundi ashobora gusambaga naho niba adashobora kujya mu Burundi haje muri Tanzania haje Uganda kuko ubwo ureba akagenda kirazira kilometero zose ngo aje Paris naho kandi nizeye ko azahabonera message nkuko wari bivuze Chantal ko muri kumwitegura message azayitahana ubuse koko ntazatavuga ati ngizi nkundo mporana ntayampyisi bihe bayiteragura amabuye nuko nge ntekereza ko iminsi igeze ibyo dukora byose tugomba gukomeza gushyira hamwe no kumurebera hafi nyine kureba ibyo akora kuko ari kwangiza abanyarwanda cyane cyane abanyarwanda bari kugira ibibazo ku cyo kibazo twahereyeho cyo muri bari nyahengira ngo ni urugero rwiza n'abandi bose baba baye bafunzwe bagize impunzi baba bajya guhungeta ibyo byose ni ibintu bituruka kuri uyu mugabo ibi byose bigomba kuzajya hanze kuri ya munsi yenda ni nawe wanyuma azaba agiye mu Faransa kubera yuko hari byinshi tutapfa kuvuga ariko rero umuntu ushobora gutinyuka yuko yajya gukura impunzi muri Danemark akazizana mu gihugu cy'u Rwanda abaturage bashonje batabona icyo kurya Danemark ari igihugu kiri mu gihugu cyambi kiri mu bihugu bya mbere abaturage bacyo bishimye we ari mu bihugu bya nyuma bibabaye ku isi akavuga ngo agiye gukura impunzi urumva hari ibintu byinshi uyu mugabo arimo gukinamo kandi bitoroshye abanyarwanda barakennye abanyarwanda ntibabona icyo kurya umuntu no kurya rimwe ku munsi bibara amahirwe impunzi murabizi ko amafaranga yagabanutse ya PAM none we ubwo nazi burayi byanze bikunze nubwo azabonana nabo basirikari ariko ibibazo nk'ibyo bireba Europe byose azabihavugira ntekereza ko rwose muzamwitegura neza mukagataha na message yumvikana ko ibyo arimo ari gutayanjwa nta bya abantu bagikeneye abakongore nabo ndabiyiziye buriya ubucuti baba bavuga ko afitanye na n'uriya president wabo Tshisekedi ubwo na Macron nyine abazayirwa ndabazi nabo ntibazoroha muri iki kibazo ahasigaye wa mugani tureke iyo tari kigere ariko no kwitegura bikomeze kuko nabyo wa mugani ko Patrick Arazi zishobora no kutaba ariko nanone tubyitegure nk'ahazaza byose ntituba tubizi murabona n'iyi Commonwealth nk'uko twayivuze bambe nk'icoga mu nayo urabona ibaye nk'aho mu by'ukuri bayisubika ku munota wa nyuma kubera ko murabona hari hasigaye ukwezi ni igihe cyari cyegereje rero cyane nawe ntekereza ko ari gutekereza ubundi yari yarivugiye ko agiye kuba yigiriye mu ndake ye ngo agakinga inzugi akazikomeza ngo agasakara cyane inzu ye akayikomeza ubundi akiberamo aho ngaho none kuba rero atinyuka kujya mu Bufaransa reka tuzarebe kabisa numva nanjye nakagombye kujyayo ariko hajya kuba kure gahoro kuba atakizi n'ahangaha mu Bwongereza byo ni message afite ikomeye cyane ariko mu Faransa naho ntabizere nabo ndabazi ntago makoro azamukinisha ariko nabo azamukinisha buriya kuko niba mwibukana Sarkozy na Kadhafi banavugaga yuko yamuhaga n'amafaranga yo kwiyamamaza urumva ariko nyine ni nawe waje kumukuraho so twe kubikinisha cyangwa tuvuge ngo ni ibintu bibi gusa tuzamugenera ikimukwiye nk'izo mpundu bazazitahane ndumva ari icyo navuga rero mu by'ukuri kuri iki kibazo nakoze
murakoze cyane bwana Jean-Pierre Mushimiye kutwunganira kuri ingingo reka rero mbashimire mwebwe mwese twabanye muri iki kiganiro bwana Patrick wariraye wansura unasezera ku bakunzi ba radio itahuka nagira ngo nguhe ijambo nk'umunota umwe
murakoze cyane madame Chantal kuba mumpa ijambo kugira ngo nanzure nagira ngo mbashimire kuba mwanuye muri iki kiganiro by'ukuri izi ngingo zose twaganiriye ahangaha ni ingingo zerekana yuko mu by'ukuri u Rwanda n'abanyarwanda bakeneye ko haba impinduka kuko igihugu cyacu kiyobowe izo mpinduka rero nk'uko nakomeje kubigarukaho nta wundi muntu ushobora kuzigiramo uruhare abanyarwanda nibo bagomba gufata iya mbere kugira ngo ibi bintu byose bibi biri kuba ku banyarwanda biri kuba mu Rwanda kuva bimaze igihe kinini cyane kuva FPR yafata ubutegetsi imyaka 20 irarangiye ibi bintu birimo bigenda bisubiramo ahubwo bigenda biniyongera ku buryo rero iyo bigeze naho umunyarwanda asenyerwa agasembera kandi ntanahabwe n'ingurane z'ibintu bye yanavuga ati nditabaza icyagombye kuba cyitwa ko ari ubutabera nabyo niba bumuhe birumvikana yuko aho bigeze aho bitakwihanganirwa kandi abanyarwanda tugomba gufatanya muri kugira ngo ibi bintu bihagarare mu by'ukuri shishikariza nanone abanyarwanda bari mu Rwanda kuba hafi bariya bagenzi bacu bariya bavandimwe bahotewe by'intangarugero n'agatsiko kubera ko hari umuntu ufite umururumba ufite inda ya musumbye umuntu wiyemeje kugira ngo arye akaribwa n'akataribwa ku buryo rero birumvikana ko umuntu nk'uwo ntabwo apfa kugenda ntabwo yijyana ntabwo yibwiriza ngo avuge ngo birarangiye ibyo ndakoze birahagije birumvikana yuko uko byagenda kose ni amateka bitubwira abantu nk'abo ngabo bavanwaho ku bushake bw'abaturage abaturage nibo babigiramo uruhare ku buryo rero abanyarwanda nibegere bagenzi bacu ariko nanone bafatanye kugira ngo dufatanye twese kugira ngo iki cyago cyagwiriye u Rwanda mbere ya COVID hashize imyaka 27 iki cyago tugitsimbure mu Rwanda burundu nta wundi rero nitwe tuzabikora n'uwagira uwashaka kudufasha waturutse hanze yadufasha ariko twe twatabanje gutera intambwe ariko twabanje kujya gushaka ubwo bufasha ubwo rero ndagira ngo ibyo byose tuba tuvuga no kugira ngo twangurire abanyarwanda kugira ngo bumve uko ibintu bimeze ni amakuru dutanga no kugira ngo tubabwire uko ibintu bimeze n'ukuntu ibintu byakorwa niyo mpamvu tuba twafashe umwanya nk'ubu ngubu nkawe Chantari nawe Jean Pierre muraye mwicaye kugira ngo tubwire abanyarwanda ari uko ko ibi bintu bishoboka ko ibi bintu bishoboka ko icyangombwa ari ubushake ko icyangombwa ari uko abantu bagira ubutwari bagahaguruka murekeho duhaguruke ubungubu randevu twafashe ari ku itariki 18 z'uku kwezi igihe kaga niba azatinyuka kugera mu Bufaransa abanyarwanda twese abari mu Burayi mu Bubiligi mu Bufaransa mu Burundi Zambu mu Budage mu Bwongereza mwese mu Butaliyani muzamanuke mugende mujye guha ubutumwa yaba kaga yaba n'abari abazungu bamukoresha mutumira bose bazabona ubutumwa buzabuha bahawe n'abanyarwanda benshi bashoboka ndangiza rero ndagira ngo ndumva nta gikoze nifurize abanyarwandakazi abanyarwanda bamama bose cyane cyane bo ndumva ari muri Amerika y'amajyaruguru ariho turi kwizihiza uyu munsi twizije umunsi w'abamama mwese abanyabari mu Rwanda batari mu Rwanda abanyarwanda n'abanyamahanga mwese baba mama uyu munsi ni uwanyu ndagira ngo mbifurize umunsi mwiza mbabwire ko tubakunda cyane kubera ko ni mwebwe mutuma tubaho kuri uyu munsi ndazazirikana cyane mu by'ukuri umumama witwa Ivona Iryamugwiza Damange uri mu gihome ndumva amazi amaze kuba atatu uri mu gihome kubera yuko yatinyutse kuvuga yuko u Rwanda rushobora kugukunda turamuzirikana tukazirikana n'abandi bamama bose ni ukuvuga yaba mama Diane n'abandi bose bamama bose bahingabire bose bagiye batotezwa n'aka gatsiko bose turabazirikana ni abamama b'intwari ariko uyu munsi ni umunsi w'abamama bose abo ngabo ku giti ku buryo bw'umwihariko nabo turabazirikana cyane ubwo rero ndagira ngo ushimire Chantal nanone kuba wantumiye muri iki kiganiro ko twagize ikiganiro cyiza nshimire komurede Maître Rusagara nshimire komurede Jean Pierre nawe twafatanyije hanyuma ndabagira ngo babwire ngo tugire ibihe byiza mu iwanyu nuva buri gucya igitondo cyiza n'abagiye kuryama bagire ijoro ryiza murakoze na buta
murakoze cyane ijoro ryiza namwe bwana Patrick wariraye bwana Jean Pierre Mushimiye usezera kandi unanzura muri iki kiganiro ijambo ni ryawe
urakoze cyane Chantal ku iki kiganiro wateguye mu by'ukuri byari byiza kugira ngo tumenyeshe abantu nyine iyi tariki kaga zaziraho mu gihugu cy'u Fransa ahantu mu by'ukuri atarakwiye gukandagiza ikirenge nkaba rero byaba byiza ko mu by'ukuri kuva abantu bose baba mobilize cyane cyane abakongore nk'uko twabivuze buriya ni abantu bamenya gushyushya urugamba kurushaho rero mu gusoza mu by'ukuri nakwihanganisha abantu bo muri banyahe hariya Kangondo kubera akababaro barimo huko mugenzi wanjye yarabivuze by'ukuri nsaba nuko n'abantu bose bahaguruka bakabafasha ntibakomeze kubareka bonyine ariko kandi n'abantu abayobozi bo mu Rwanda mu iki gihe mba message yuko bakwiye kwitonda ubu ntabwo amazi akiri yayandi bagomba kumenya ko ibintu byose bigira iherezo umuntu rero muri iki gihe uruguhumukira umunyarwanda muri iki gihe mu by'ukuri amenye ko afite akaga kandi twakomeje kujya tubabwira yuko niba umuntu ari mu rwego runaka ari umucamanza cyangwa se ari umuyobozi ari meya runaka hakemura ibibazo by'abanyarwanda muri iki gihe bababaye nk'uko bikwiriye akishinga uyu muntu agatsiko k'uyu muntu kenda guhirima uwo muntu azabibazwa birenzeho kubera ko twarababuriye kandi turababwira igihe cyose bagomba gukemura ibibazo by'abantu ntabwo umuturage abereho kubabazwa ngo ababazwe n'abakwiye kumurengera abwo ndavuga n'inzego za polisi nkavuga n'inzego z'abasirikare abasirikare nabo bakwiye gukora igikorwa cyo kurengera igihugu ubu ngubu umuntu aririrwa asenyera abantu akirirwa akora ibintu bitari bikwiye mu by'ukuri kandi tuvuga ngo dufite ingabo ngo z'igihugu ingabo yazigizize ariko barakwiye kwikura muri ya mwenda w'umuntu ushobora kuba atari kumwe nabo mu minsi iri imbere kandi bazi ko bo bazaba ariho bakeneye kubaho bakeneye gutunga imiryango yabo ibikorwa bari gukora byose bizabagaruka byanze bikunze ugira neza ineza iramugaruka n'ugira nabi nawe ubwo nawe ingaruka arazumva aba bantu rero babayobozi mu nzego izari zose z'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri bamenye ko bari gukora ibyaha birengeje indengakamere niba umuntu ahaguruka ajya gusenyera undi niba umuyobozi ashobora guha amapiki n'ikingo agiye kwasa inzu y'umuturage amenye ko umuntu ari mu ngorane ntabwo bazabikira kandi tubabwira kenshi ni ukuvuga ngo umuntu wese uri mu rwego urwo arimo rwose agomba kumenya yuko ibyo ari gukora bizamugaruka utanga mesaje zitari zo uhemukira abandi ku buryo butari bwo ibi byose ni mu by'ukuri ni ibihano bihanwa n'amategeko kandi abari kubikora bagomba kubyirengera nge ejo bundi nigeze numva Kagame avuga ko agiye kuba yigiriye mu mwobo we avuga nk'uwireba ariko abona bo bagomba kumenya ko ibikorwa bari gukora bizabagaruka nta muturage waremewe gupfa twese turi abanyarwanda nta muntu wahemu mbese byonyine umuntu atekereje gusenyera umuntu inzu yiyubakiye uko yabingana kose n'agahoma munwa bagomba kumenya ko ibintu bari gukora ari amahano kandi bazayabazwa nkaba rero nagushimira Chantari nkagushimira ko mukomeje kumwitegura neza ariko nanjye nkaba nifuriza abategarugori cyane cyane abantu twagiye tubona bagaragara mu guharanira ubwigenge bw'abanyarwanda mu guharanira ibyiza by'igihugu cyacu ko uyu munsi rwose nanjye ndawubatuye uyu munsi wabo ubabere mwiza dukomeze twese dufatanye dusunike kandi tuzatsinda nkaba nagushimira rero nabo twafatanyije Patrick na Maître Rusagara wagiye yadusigiye agatekerezo keza ko muri Bibiliya kerekana rwose umuntu mubi cyane dufite mwa kiriya gihugu buriya natwe turakomeza tukazirikane kandi dukomeze no gusenga Imana nayo ikomeze idufashe muri ibi byose kubera ko nk'ibi byo tuba tuvuga hari ibyo biza nayo yabigizemo uruhare nkaba rero narangiza mbashimira ko kandi tugakomeza gukomeza gufatanya mwaba mu biganiro haba mu bindi bikorwa murakoze cyane ubwo n'ijoro ryiza
murakoze cyane bwana Jean Pierre reka bwana Jean Pierre mushimiye reka bashimire rero mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro twaganiraga twadufite ingingo eshatu z'ingenzi aho twarebeye hamwe ziriya manza zo muri Banyahe ukuntu zizagenda n'agaciro twaziha aho twarebeye hamwe inama y'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza ikomeje kutazabera mu Rwanda bikaba bibaye ku nshuro ya kabiri ndetse nuko twareberaga hamwe uburyo hano mu Faransa twiteguye kaga turamwiteguye cyane rwose aze animasiyo tuzigeze kure turamwiteguye rwose ubwo ngubwo azaze tuzamwakiriza
impundu zimukwiriye reka rero nongere nshimire namwe mwese mwemeye kuza kubana nanjye muri kino kiganiro nshimire Maître Ignace Rusagara wabanye natwe mu gice cya mbere cy'iki kiganiro nshimire Bwana Patrick Wariraye wa wifatanyije natwe rwose agatanga ibitekerezo bye byiza muri iki kiganiro nawe nongere nshimire nawe Bwana Jean-Pierre Mushimiye ukuntu udahwema kwifatanya natwe buri gihe hari ikindi kiganiro twifatanya hamwe ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage kitabashije kuba uyu munsi d'ailleurs tuzagikora ejo kuwa mbere ubwo rero namwe mwese abakunzi ba radio itahuka ndabashimiye mwabashije gukurikirana ikiganiro nshimire ndetse n'abazacyumva akaba yari njyewe Chantal Nyange kuri hatahuka tukaba tubakunda ndangize mbabwira nti nakagaruka
ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twongera kwagahindura kinyu biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Nyamahora horo 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 horo